Ziko moinu mbale Edward, ambuya kudalitseni inu. Usiku abwino abwenzi, nditu di ndijamwa ipanonso usiku uno, kutitiri pano mu fellowship tabernacle. Pamene ine ndi madutse madzulu ano, ndi kumayangana pamene iye anali, ndipo ine ndinaona mawa kuti chiyanjano. Izo zinandikwanira ine bwino bwino, ine ndimazikonda zimenezo mbale Edward. Chiyanjano. Ndi zimene ife timakhulupirira. Mzanga wakale wa ine yemwe wangopita kumene kwao kukakhala ndi Ambuye, ambira inu mwina mungamudziwe iye, Dr. F.F. Bosworth. Ambira inu, iye anabwera kuno mu Phoenix, ine ndikukhulupirira, imodzi ndi ine nthawi ina, moyo wochilimika kwambiri, ndipo iye anali bambo kalamba woyera. Koma anali ndi chikhalidwe chosangalatsa. Ndipo iye anati kwa ine nthawi ina, iye anati, ine ndinali ndikulankhula za chiyanjano. Ndipo iye anati, mbale Branham, kodi inu mukudziwa kuti chiyanjano ndi chiyani? Ine ndinati, chabwino, ine ndikuganiza choncho mbale Boswell. Iye anati, ndi anthu awiri mu bwato limodzi. Kotero, ndipo izo ndikulondola basi. Kugwiritsa ntchito limodzi chipinda ndi mzako. Ndipo ine ndinaona ambiri ainu mukweza manja anu mwamba kuti mukumudziwa mbale Bosworth. Kukhala kuti mumamudziwa iye, ine ndikufuna kuti ndingolankhula mawu anthawi yake yomaliza kuno pa dziko lapansi. Ine ndinali nditamudziwa iye kwa kanthawi, ndipo iye anali kuno akulalikira uthenga ndi kumapempherera odwala ine ndisanabadwe. Kotero, inu mukhoza kuona usinkhu umene iye anali. Ambuye anamulola kuti iye akhale moyo, ine ndikuganiza pafupifupi zaka 85. China chake monga choncho. Ndipo nkukhalabe bambo wokalamba wamphamvu pamene iye amafa. Pamene iye anali 75, ine ndikukhulupirira izo zinali. Iye ndi ine tinali ku, ine ndikukhulupirira Edgemont Hotel ku Miami. Ndipo ife tinali ndi chakudya chathu cha madzulo. Ndipo tinayenda kupita ku gombe la nyanja kumene mafunde amakochezako kuti tikauone mwezi ukubwera. Ndipo apa ine ndinali pafupifupi usinkhu wa zaka 40, mapewa anga atagwa ndi kuyenda monga choncho. Ndipo iye pafupifupi 75, wodzuka basi monga iye akanatha kukhalira. Ndipo ine ndinayang'ana pa iye, ndipo ine ndinamusirira iye. Ndipo ine ndinati, mbale Bosworth, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu funso. Iye anati, tiye nazoni mbale Branham. Ndipo ine ndinati, kodi ndiliti pamene inu munali pa chiyindeyinde chanu? Iye anati, pakali pano. Chabwino, ndiye ine ndinasichitira ndekha manyazi. Ndipo iye anati, kodi iwe waiwala kuti ndine kamwana ndikukhala mu nyumba yakale? Iye anati, ndipo ameneyo anali mbale Bosworth. Pamene ine ndinamva kuti iye akupita kukakomana ndi Ambuye, ine pafupifupi ndinawotcha matayala a galimoto yanga ndikupita uko ku Miami kuti ndikamuone iye. Ndipo pamene mkazi anga ndi ine tinakafika uko, ndipo banja la Bosworth ndi banja lathu tinali abwenzi opambana. Ndipo ife tinakalowamo mbadwa yokalambayo itagona pa mpando waung'ono. Ndipo iye anali atadzusa mutu wake waung'ono wadazi, manja ake ang'ono onda anafikira kwa ine monga choncho, misozi kutsikira pansi m'masaya mwanga. Ine ndinamugwira iye m'mikono mwanga, ndipo ine ndinalira, atate anga, atate anga, agaleta a Israeli ndi akavalo ake. Chifukwa ngati panayamba pakhalapo bambo wachikulire, yemwe anayamba wayikapo ulemu mukuyenda kwa chipentekoste, anali mbale Bosworth. Iye ndithudi anali, iye anali duwa lalikulu. Ndipo inu mukudziwa chinthu choyamba chimene iye anafuna kuchita ndi kunduza ine kanthabwala pang'ono monga choncho, inu mukudziwa. Ndipo ine ndinati, mbale Bosworth, kodi inu mukhala bwino? Iye anati, ayi mbale Branham, ine sindikudwala kuyamba ndi kuyamba. Iye anati, ine ndikungopita kwathu. Ine ndinati, chabwino, zimenezo ndi zabwino kwambiri. Ife tinali titangobwera kumene kuchokera ku ntchito ya umishonari ku Africa. Iye ndi ine. Iye anati, ine ndakalamba kwambiri kuti ndizikhalabe moyo. Iye anati, ine ndikupita kwathu. Ine ndinati, mbale Bosworth, kodi inu mungandilangize ine kuti ndizichita chiyani? Ndipo iye anati, ukhale ndi uthenga. Ndipo iye anati, ubwelelenso ku ntchito ya umishonari mwansanga mmene iwe ungathere. Anati, limenelo lingakhale langizo langa. Ndipo ine ndinati mbale Bosworth, chinthu chimodzi chinanso chimene ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu. Iye anati, ndi chiyani chimenecho mbale Branham? Ine ndinati, tsopano inu mwakhala pafupifupi zaka 60 kwa Ambuye mutumiki, kapena mwina mwake zoposerapo. Ndipo ine ndinati, kodi nthawi yanu yokondwetsetsa mu moyo inali liti? Iye anati, pakali pano. Ndipo ine ndinati, mbale Bosworth, inu mukudziwa kuti inu mukufa? Iye anati, ine sindingathe kufa. Ine ndinafa zaka zambiri zapitazo. Ndipo ine, iye anati, mbale Branham, zonse zimene ine ndimazikonda ndikuzisamalira kwa zaka 60 zapitazi, ine ndikumuyembekeza iye kuti adzatsegule khomo nthawi iliyonse ndikubwera kudzanditenga ine. Ine ndikuganiza za salimo la moyo. Mioyo ya amuna amphamvu onse imatikumbutsa ife. Ife tikhoza kuipanga mioyo yathu kukhala yapamwamba ndi zikumbutso zimene tizisiya mbuyo, zidindo zamapazi mu mchenga wa nthawi. Ndipo ndithudi iye anasiya zidindo zamapazi kwa ine. Iye asanafe kapena pa asanapite ku ulemerero, pafupifupi ola limodzi kapena mwina mwake ochulukirapo, iye asanafe, iye anakhala ngati anagona kwa maola pang'ono, ndipo mkazi wake, ana ake, okondedwawo atayima momuzungulira. Ndipo bambo wachikulireyo anadzuka, anayang'ana pozungulira, anadzuka, ndipo anathamanga pansipo ndi kumagwirana chanza ndi amayi ake omwe anali atapita kwa zaka zambiri ndi abambo ake. Ndipo kopitirira ora, iye anali akugwirana chanza ndi anthu akuti, uyu ndi mbale John. Inde, inu munabwera kwa Khristu mu msonkhano wanga ku Joliet, Illinois. Uyu ndi mbale akugwirana chanza ndi owatembenuza ake amene anali atafa kwa zaka zambiri. Ine ndikukuwuzani inu, nthawi zina ine ndimakhulupirira kuti mu ola limene ife timadutsa kuchoka ku dziko lino kupita kwinako, ine ndimakhulupirira nthawi ina pamene mtsinjewo uzakhala wovuta kuwoloka mulimonse, inu mukudziwa, ine ndikukhulupirira mwina mwake Ambuye amanena kwa okondedwa athu, mupite ku mtsinje uko ndipo mukakomane nawo iwo kumeneko. Pakuti monga Yakobo ananena, ife tidzasonkhanitsidwa ndi anthu athu tsiku lina. Inenso ndikuyembekezera tsiku limenelo kuti lidze. Ndiyeno, pamene ine ndidzathana nawo moyo uno kuno, kapena Mulungu akadzathana nane ine kuno, ndipo ine nkudzaona kuti ndatenga linga lililonse limene ine ndikanakhoza, ndadusa chiduswa cha minga chilichonse, ndikukwera phiri lililonse, ine ndikufuna ndidzayang'ane mbuyo ndikuona kumene ine ndakhala ndili. Amene, ine ndidzafike pa mtsinjepo. Ine nthawi zonse ndimanena monga anthu achikuda kuno, iwo ali ndi nyimbo yaing'ono imene iwo amayimba. Ine sindikufuna kudzakhala ndi vuto pa mtsinjepo. Ine ndikufuna ndizikonzeretu zonsezo tsopano. Basi, mwina mwake, kudzangobwezeretsa lupangalo mchimake, ndi kudzavula chipewacho, ndi kudzachika icho pansi kudoko, ndi kudzadzusa mmwamba manja anga, ndi kudzafuula, bweretsani bwato la moyo Atate, ine ndikubwera kwathu mmawa uno. Iye adzakhala ali kumeneko. Musadandaule ayi, ine ndikukhulupirira zimenezo. Ine ndikuganiza ndicho chokhumba cha uliwonse wa mitima yathu. Tsopano ndithudi ndi mwayi wopambana kudzakhala pano usiku uno ndi mʼbusa wokondedwa uyu ndi mpingo wake ndi ntchito yopambana iyi ndi awa amene ali odzayenda mwa Khristu kumalire kwa Phoenix kuno. Pakuti ndithudi ife odzayenda, ife tili amwenda njira ndi alendo kuno, ife tikufunafuna mzinda. Monga ine ndinali kulankhulira mmawa uno uko kukachisi wa mbale fula pa mbewu yachifumu. Tsopano ngati inu muli ndi ma tape recorder, ine sindinatchule, koma panali china chake chimene inachitika mmawa uno mene ine, ngati inu muli ndi tape recorder, ngati inu mutapeza imodzi ya matepiyo, ine ndikutsimikiza inu mudzayamikira zimenezo. Mbale magwaya ali nawo iwo ndi mbewu ya chifumu ya Abrahamu. Mwaona, mbewu ya Abrahamu inali Isaac amene ali achiuda mwachilengedwe, koma mbewu ya chifumu inali Khristu kudzera lonjezo. Ndipo Khristu ameneyo anali mawu a Mulungu akuonetseredwa. Ndipo zimenezo zili mu mtima mwathu lero pamene ife, ngati ine, inu mukakhala mwa ine ndipo mawu anga nkukhala mwa inu, ndiye mufunse chimene inu mukufuna ndipo icho chidzachitidwa kwa inu. Sopano, ine ndafotokoza hizo za Phoenix, tawi zambiri chiambire nipamene ine ndakala ndi kubwera kuno, tawi yanga yoyamba kubwera inali zaka 35 zapitazo, ndipo mpaka ku 16 ndi Henshaw, ine ndi ngakhala ndi kugira ntchito ku Seco R Ranch kuno. Ndikuchokera ku Weekend Break. Ndipo ine ndinkaenda ndi mtsikana wang'ono kumeneko ku 16 ndi Henshaw. Ine ndinapita kuti ndikaone malo otsikulina. Ndipo iwo si aliso Henshaw pano. Iwo ndi Bouquet tsopano. Ndipo iwo ndi mzinda waukulu. Mkati momwe mwadera la mzinda waukulu wa Phoenix kuno. Chilichonse chasintha kwambiri. Ndipo mkazanga ndi ine ndinakwera South Mountain kuti timuyang'anenso Phoenix. Ine ndinaganiza pafupifupi zaka 300 zapitazo kuno mwina mwake kunalibe kalikonse koma nguluwe akaloga ndi zina zotero. Ndipo tsopano iwo ndi mzinda waukulu wopatsa kaso zedi. Tsopano ine ndinati wokondedwa kodi iwo watembenuzidwa kapena wapotozedwa. Inu mukhoza kugwiritsa ntchito kusankha kwanu. Kwa ine iwo wapotozedwa tsopano chifukwa zinyumba zazikulu izi ndizo mangidwa zokongola izi zikanakhala zabwino ngati amuna ndi akazi akanamayenda mmisewu atakwezera manja awo mmwamba kwa Mulungu akumutamanda Mulungu ndipo abale ndi alongo akukhala mofanana malo momamwa kumachita njuga kumasuta kumanama kuba malo amowa chilichonse chimene chili choyipa. Mkati mwa zonse izo, ngakhalebe, ndiye mkazanga anati kwa ine, ndiye Bile, ndiye iwe wadzera chiyani kuno. Ine ndinati, koma wokondedwa, kuyambira pamene ife takhala titakhala apa, maminiti 15, ndi mabodza angati amene anenedwa kudutsa nchigwa ichi, ndi malumbiriro angati amene atengedwa mu dzina la Ambuye pachabe, ndi ndudu zingati, ndi mwau ngati wamwedwa, ndi zigololo zingati zimene zachitidwa. Ndipo zonsezo kudusa kumeneko, basi mukanthawi pang'ono kapitako, pamene ife takhala tili kuno. Iye anati, kodi zimenezo si zoyipa, koma ine ndinati, ndi chifukwa chimene ife tadzera kuno okondedwa. Ndi mapemphero okhulupirika angati amene akwera mmwamba, chikhalireni ife kuno. Inu ndinu kuwala kwa dziko, ndicho chimene ife tadzera kuno, kuti tidzagundanitse mapewa athu ndi mipingo yaing'ono iyi kuno, kudzachita chilichonse chimene ife tingathe, kuti tidzayithandizire iyo kuti iziyenda chitsogolo, kuti ikhale. Inu nonse, inu oyera, ndinu mdalitso kwa ine. Ine ndikuyembekeza kuti ine ndikhala mdalitso kwa inu podzacheza kuno. Ndipo ine, pamene ine, ndinadzapeza kuti ine ndichezera zipembedzo zosiyana-siyana ndi mabungwe ndi mipingo yosiyana-siyana ndi zina zotero, abale kudutsa chigwa cha Phoenix kuno. Mtima wanga unakondowezedwa, pamene amabwera ku msonkhano mwene ine ndikulankhulako ku msonkhano waukulu wa a Christian businessman. Ine ndikuganiza kadzusa waloweruka mmawa, ndipo kenako msonkhano wa Lamulungu madzulo motsatizana. Lamulungu lotsatira limenelo. Ndipo nthawi zonse chimakhala chamwayi kukomana ndi abale amenewo. Ine ndikuganiza mumakhala pafupifupi 2500 meneko kukakhala malo okwanira kukhalamo tonse a ife. Ndipo ife tikuyembekeza kukakomana nanu kumeneko. Ndiyeno kukhala ndi nthawi iyi yachiyanjano kumapita kuchokera kumpingo kupita kumpingo ndi kukalankhulako. Ine ndikuganiza ine ndinalalikira mawu uno mpaka ine ndinalalikira mosasa mawu kwa pafupi ola ndi theka. Ndipo uwo unali waufupi. Ine kawiri kawiri sindimachokapo asanakwane maola atatu kapena anayi a iwo ku kuchali chikwatu. Ine basi, ine sindine mlaliki, potero ine, ine ndimango panga phokoso la chisangalalo kwa Ambuye. Ine ndimakonda kuchita izo, mwabwino kwambiri, ine ndikuganiza, ine ndimango zikonda izo basi, kotero ine ndimango pitirira kumachita izo. Ine ndakhala ndili ndikufotokoza kunayi kapena kusanu kosiyana, ine ndikumawasunga anthu mochedwa kwambiri. Kotero ine ndikudziwa izo ndizoona. Ndipo usiku uno kunena moona, ife tikhala titatuluka muno isanakwane 1 o'clock. Ine ndithudi ndikutsimikizirani inu zimenezo. Ine basi pafupifupi, mzimu womvereredwa mwabwino. Ndipo chilichonse chokoma kwambiri. Ine ndikutsimikiza mzimu woyera ukhala ndi mdalitso wa ife. Tsopano ine ndakhala ndisakukhala ndi mautumiki amachiritso aliwonse mu misonkhano. Ine tsiku ina uko kwa mbale dzina la Yesu. Kodi abusawo anali ndani? Mbale auto chali cha mbale auto. Uko analipo ochuluka kwambiri amene amafuna kuti apempheredwe. Ndipo ine ndinali ndi mwana wanga wamuna kuti apeleke makadi ena apemphero. Ndiyeno mausiku angapo, mzimu oyera umagwa kwambiri mu chipindacho mpaka inu nonse mukudziwa, inu mwakhalapo mu misonkhano yanga. Nonse a inu mwakhalapo, inu mwaonapo momwe kuzindikira za mu mtima ndi zinazotero. Koma tsopano ine ndaona kuti akuchuluka ambiri ofuna kuti apempheredwe. Ndipo ine ndaona kuti poyamba, kuyambirira lachitatu ndi lachinayi. Ine ndimaganiza, ine ndidikirire mpaka likafika la Mulungu. Chifukwa pamene inu mukukhala ndi mautumiki amachiritso mutchalichi, inu mukuona, ine ndimalengeza kulikonse kumene ine ndimapita, kuti munthu aliyense azikhala pamalo ake a ntchito la Mulungu. Inu mukuona, misonkhano yapadera iyi ndi yodzangowachezera abale, ndipo ife, tikufuna aliyense azisunga malo ake a ntchito, chifukwa abusa anu amakhala akudikirirani inu. Ndipo uko ndi kumene inu muyenera kumakakhalako. Kotero ndiye, ine ndikuganiza mawa usiku ngati Ambuye alola. Ine sindiri, kodi ife tikakhala kuti mawa usiku, mbale O'Donnell ku Tempe, Arizona. Tsopano, ngati inu simudzakhala ndi chilichonse, chinthu chapadera chilichonse chochitika kutchalichi kwanu, ndipo inu muli ndi anthu odwala, bwanji, ine ndidzakhala ndi kupempherera odwala mawa usiku. Zangokhala ndi mzira wa pemphero wa nthawi zonse, kudzapempherera odwala. Mwina mwake lolemba lachiwiri. Tiyeni tione, ine ndikuyenera, ine ndiri. Kodi ine ndiri ndi tchalichi cha lachitatu usiku aponso? Lachitatu usiku. Ndiye izo, ndipo iwo ukuyamba lachinayi, ndikulondola uko, msonkhano wa ukulu. Chabwino, mbale, iye alengeza tsopano. Chabwino, zimenezo ndi zabwino. Musaganizire za zimenezo. Ine ndinali kulankhula tsiku lina za kulephera kukumbukira. Ndipo mbale Jack Moore anati kwa ine, anati, inu mukuganiza kuti inu mwayipa? Iye anatero, ine ndinati, mbale Jack, ine ndikayamba kulankhula, ine ndimalephera kukumbukira basi kuti ndimalankhula chiyani? Iye anati, musaganize kuti izo ndi zoyipa. Anati, ine ndimayimba foni kumuyimbira wina wake, nkudzati, kodi inu mukufuna chiyani? Chabwino. Zimenezo ndiye zoyipa kwambiri. Kotero, mai. Izo zikhoza kumveka mwanthabwala. Chimene ine sindikuganiza kuti ndichoyenera kuti uzichinena paguwa pano. Koma ana a Mulungu amangokhala okondwa basi muli monse. Inu mukudziwa, kotero, ife timangokonda kutero. Ine ndimaganiza kuti izo zinali ngati zokongola. Inu nonse ambiri a inu mukumudziwa mbale Jack Moore. Iyeyo ndi ochokera ku Shreveport, Louisiana, Life Tabernacle, mbale wabwino zedi. Ndipo kotero iye anali kunduza ine zimenezo. Iyeyo ndi wazomangamanga nayenso. Iye anati, sindikuganiza kuti izo ndi zoyipa mbale Prana. Anati, ine ndinamuyimbira wina wake tsiku lina, ndipo ndinayimba nambala yawo. Ndipo anati, iwo anayankha anati, halo, ine ndinati, chabwino, kodi inu mukufuna chiyani? Ine ndinaganiza, chabwino, zimenezo ndiye zoyipa kwambiri mbale Jack. Kotero tsopano, ine ndikuganiza, icho chingakhale chabwino, ndipo abwenzi awa amene akufuna kuti apemphereredwe, ndipo abweretsa anthu awo odwala, ndiye ife tiwapempherera iwo. Tsopano usiku uno, ine ndimaganiza pa chimene ine ndingadzalankhule usiku uno, kuno mu mpingo waung'ono okondedwa uno. Ine ndinaganiza, chabwino, ine sindikudziwa chiyani, ine ndikungoyenera kuti nditenge phunziro laling'ono. Ndipo ndikudalira kuti Ambuye awasakaniza mawuwo pena pake. Ndipo awalola iwo kuti akagwere pamene iwo angati akamuthandize wina wake. Kuti akakhale, ine sindimayesera konse kuti nditenge phunziro. Ine nthawi zonse sindimayesera kuti ndimvelere kutsogozedwa ndi kulemba mulu wa malemba ndi zinazotero. Ndipo ndiyeno, ngati Ambuye atsogolera mosiyana, ndiye ine ndimangopita monga iye akutsogolera. Ndipo ine ndikuganiza ndiyo njira imene ife tonse tiyenera tizichitira. Si choncho inu, muzichita mwa njira yomweyo. Ndipo tsopano, pali chinthu chimodzi chimene ine ndikufuna mpingo uliwonsewo ulengeze izi kwa gulu lililonse la kwawo. Ndipo izo ndi kuti ngati, pamene inu mwatsiriza kuwapempherera abusa anu ndi okondedwa anu, musandiyiwale inu. Chifukwa ine ndikuzindikira tsiku ndi tsiku posa kale lonse kuti ife tikubwera ku mathero a nsewu. Ndipo ine ndangowayika kumene m'manda amayi anga masabata pang'ono apitawo ndipo ine ndinawagwira iwo mmikono mwanga kufikira mulungu atatengera kupuma kwawo ndi moyo wawo kumwamba ine ndinapenyerera imfa yochirimika ija ya mkazi wodzazidwa ndi mzimu woyera ndikumuona iye akubwera kumathero a msewu ndine ndinaganiza ine ndiyenera kungokhala ndi mayi aliwonse monga choncho ine ndiyenera kuchita china chake basi kuti ndikatenge kuchita chimene ine ndingathe ndidziwafikisa anthu poona chimene chimatanthauza kwenikweni ndipo abwenzi ndine wokakamizidwa kuti mwina mwake ndizakuya pang'ono ndipo ine ndikuganiza ife timazitenga izo mopepuza pang'ono kwambiri kuposa ndi chimene izo zili kwenikweni ine ndikuganiza kuti ife tizikumbukira ngati mulungu ali woyera kwambiri mpaka angelo amaoneka akuda m'maso mwake kodi ife timaoneka motani mukuona izo nzoona kotero ife tikufuna tizikumbukira ndipo kumbukirani mulungu wakhala kutali uko mu muyaya kumeneko kumawala kuposa madzuwa onse mu kayendedwe ka zam'mwamba woyera 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 angelo ali ndi mapiko ataphimba pa nkhope zawo ndi pa mapazi awo akuwuluka mukukhalapo kwake akufuwula woyera kodi ife tizikhala chiyani kotero ife ndicho chimene ife tikuyesera kuti tizichita ndipo ine ndikumvelera monga choncho ufumu wa mulungu uli monga munthu amene anatenga ukonde ndipo anapita ku nyanja yesu anatero ndipo iye anakauponya ndipo pamene iye anakoka iye anakolamo za mitundu yambiri koma nsomba yabwino ndithudi inasungidwa ndipo nsomba ina ya chinkankhaziwisi inabwerera m'madzi monga ngati nkhanu ndi njoka abuluzi ndi nkhasi ndi zina zotero koma ukonde wa uthenga umagwira zonse izo ndipo ndife apo tsiku lina idzafika nthawi pamene ife titi tidzaponye ukonde wathu wotsiriza mbale Adam izo nzoona sinuyo kapena ine kuti ndinene imene ili nsomba ndi imene sili ife sitikudziwa ife timangoponyera ukondewo ndi kukoka izo ndi izokhazo mulungu amadziwa ake omwe iwo amene iye anawadziwiratu iye anawayitana ndipo iwo amene iye anawayitana iye wawalungamitsa ndipo iwo amene iye wawalungamitsa iye wawapatsa ulemerero kotero ife tikudikirira tikungoponya ukondewo ndipo ndi mwayi wanga usiku uno udzayima mu tchalichi cha mbale Edward muno kuti ndidzathandizire kuponya ukondewo pamalo ano udzaona ngati pangakhale nsomba iliyonse imene mulungu ali nayo kwa ufumu wake tsopano basi ife tisanawerenge mawu tiye ntilankhule ndi mlembi wa mawu pang'ono chabe pamene ife tikuweramitsa mitu yathu ndi mitu yathu yoweramitsidwa mu kupatulika kwa mphindi ino imene ife tikuyandikira mawu a mulungu wa moyo yemwe ali mulungu ine ndikudabwa ngati pangakhale anthu aliwonse muno amene ali ndi zopempha pa mitima yawo amene akufuna kuti akumbukiridwe mu pemphero ili muchidziwitse icho ndi dzanja lokwezedwa ambuye yesu tayang'anani pa omvetsera mukudziwa mtima uliwonse zikomo ine mulungu wachisomo ndi woyera kwambiri wamphamvu zonse El Shaddai yemwe anaonekera kwa Abrahamu mu dzina la wamphamvu zonse mulungu wamabere wopereka mphamvu wopereka thanzi kwa ofowoka mubwere kwa ife usiku uno atate ndipo ife tikuzindikira kufowoka kwathu ndi zolakwitsa zathu ife tikulapa machimo athu pamaso panu ndipo tikuwayika iwo pa guwa lanu la mkuwa la chiweluzo ndipo tikupempha kuti magazi a Yesu Khristu awachotsepo iwo mu nsembe imene ife tikupanga perekani izi o mulungu ife tikupereka miyoyo yathu ndi zonse zimene ife tili nazo ndi luso pang'ono limene laperekedwa kwa ife ambuye muligwiritse ntchito ilo kwa ulemelero wa mulungu mudalitse mpingo uno mbusa wake wokondedwa madikon matrasti ndi bodi yonse ndi membala aliyense amene amabwera ku tchalichi chino chotchedwa fellowship mulungu ine ndikupemphera kuti amuna ndi akazi amene iwo akuyenda kulowa pa khomo ilo la malo ano kuti iwo adzikhuzidwa chifukwa cha dongosolo lokondedwa la mzimu woyera mkati mwa nyumbayi perekani izi ambuye. Mukhululukire machimo athu ndi zolakwitsa zathu, ife tikupe mphanso. Mwakumbukire iwo amene anakweza manja awo pansi pa dzanja limene la Ambuye, panali mtima wopempha china chake kuchokera kwa Inu. Ndipo mwina mwake, inu nokha mukhoza kupereka izo. Ine ndikupemphera kuti inu mupereke izo Atate. Chilichonse chimene iwo akuchisowa, mupereke icho kwa iwo mochuluka. Pakakhala odwala aliwonse Ambuye, achizeni iwo. Ngati patakhala wina amene akugwera mphepete mwanjira, mulimbikitseni ameneyo. Bondo lofoka ilo, bango lophwanyika, iye sadzalithyola, kapena lawi lozilala, iye sadzalizimitsa. Ndipo ife tikudziwa kuti iye sadzalikana konse bango lophwanyika. Iye adzalikonza ilo. Ndipo ine ndikupemphera Atate akumwamba, ngati pangakhale mizimu iliyonse imene yasweka, kapena yakumudutsidwa, kapena manja ofoka akuzendewera pansi ndi mawondo osasanthika, mulole iwo anyamulidwe mmwamba usiku uno Ambuye. Mulole mzimu oyera ubwere ndipo udzachilitse mitima yathu ndi mizimu ndi umunthu wathu wathupi. Ndipo ife tidzamupatsa iye matamando onse chifukwa cha izo. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ngati inu mukufuna kuti mutembenuzire kulemba, basi kwa kulankhula kwa pafupifupi maminti sate, ine ndikufuna kuti inu muwerenge ndi ine kuchokera mu buku la chivumbulutso mutu wa 19. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge mpaka ndime ya 7 kuphatikizirapo. Ndipo zitatha izi ndinamva ngati mawu akulu akhamula likulu mmwamba likuti, Haleluya, chipulumutso, ulemerero ndi ulemu ndi mphamvu kwa Ambuye Mulungu wathu, pakuti chiweruzo chake ndi choona ndi cholungama, pakuti iye waweruza hule wamkulu amene anayipsa dziko lapansi ndi ziwerewere zake. Ndipo anabwezera chilango mwazi wa antchito ake pa dzanja lake. Ndipo kenanso iwo anati, Haleluya. Ndipo utsi wake unakwera mmwamba ku nthawi za nthawi. Ndipo akulu 4 ndi 20 ndi zamoyo zinayi anagwa pansi ndipo zinalambira Mulungu wakukhala pa mpando wachifumu mati, Amen, Haleluya. Ndipo liwu lidza kuchokera ku mpando wachifumu kumati, Mulungu wathu alemekezeke. Inu antchito ake nonse, ndi inu akumuopa iye, ang'ono ndi akulu. Ndipo ine ndinamva ngati liwu la khamu lalikulu, ndi ngati mkokomo wa madzi ambiri, ndi ngati liwu la kubangula kwa mphamvu akuti, Haleluya, pakuti Ambuye Mulungu wa mphamvu akulamulira. Tiyeni ife tikondwere ndi kusangalala, ndipo tipereke ulemu kwa iye, pakuti chikwati cha mwana wankhosa chabwera, ndipo mkazi wake wazikonzeketsera yekha. Ndikufuna kuti ndilankhule usiku uno pa phunziro la chikwati cha mwana wankhosa. Basi kwa mphindi pang'ono kwa ife, kulidziwa bwino lemba ili, sindikukaika kuti abusanu okondedwa pano, afikapo pa phunziro ili, nthawi zambiri. Ndipo kuti ife tikudziwa kuti adzakhalapo mkwati ibwi. Ndipo padzakhala mgonero wa chikwati kuti udzakachitikire mu mlengalenga. Zimenezo ndi zotsimikizika basi kuti zidzakhalapo monga Mulungu alili, chifukwa amenewo ndi mawu ake. Ndipo ife tikudziwa kuti awo amene ati adzakhale mwa mkwatibwe ameneyo adzakhala mpingo wake. Ndipo iwo adzaonekera pamaso pa iye opanda banga kapena khwinya. Ndipo iwo ali nazo zipangizo pa dziko la pansi tsopano kuti adzikonzekeretse okha. Ngati inu mungazindikire, ilo linati iye wadzikonzekeretsa yekha. Ambiri amanena kuti ngati Ambuye anga ndichotsere mzimu oyipa uwu pa ine, kundichotsera kumwa kapena kundichotsera njuga kapena kundichotsera kunama kapena kuba, ine ndidzamtumikira iye. Koma zimenezo zili ndi inu, inu muyenera kuchita china chake inunso. Iwo amene agonjetsa adzalandira zinthu zonse. Iyo amene agonjetsa, inu muli nayo mphamvu yochitira izo, koma inu muyenera kukhala ololera kuti muzisiye izo, mukuona? Iye wadzikonzekeretsa yekha, ine ndimawakonda mawu amenewo. Inu mukuona, Mulungu sangathe kutikankhira ife mu paipi yaing'ono, kukatikokera ife kumbali inayo, ndiyeno nkuti wodala ali iye amene agonjetsa. Inu munalibe kanthu koti mukagonjetse, iye anangokudutsitsanimo inu. Koma inu muyenera kudzipangira nokha zigamulo, ine ndiyenera kudzipangira ndekha zigamulo. Kuchita zimenezo, ife timasonyezera chikhulupiriro chathu ndi ulemu kwa Mulungu. Abrahamu analonjezedwa mwana. Koma iye ayenera kusunga lonjezo ili kwa zaka 25 zokwera ndi zotsika zimene iye anali nazo ndi maesero mu zaka 25 zimenezo. Koma iye anagwiritsitsa kwa mawu a lonjezo. Ndipo Israeli analonjezedwa dziko la malonjezo. Koma iwo ankayenera kuti amenyere inches iliyonse ya ilo paliponse pamene zidendene za phazi lanu zidzapondepo. Pamenepo ine ndakupatsani inu. Mulungu anatero kwa Yoswa. Lonselo linali kumeneko, dzikolo linali kumeneko. Ndipo Mulungu analipereka ilo kwa iwo. Koma iwo ayenera kumenyera ilo. Modzi ndi mmene zilili ndi machiritso a uzimu. Mulungu alinayo mphamvu yoti akuchizeni inu, ngati inu mutakhala nako kulimba mtima kuti muvomeleze izo. Koma inu mudzamenyera inchesi iliyonse ya njirayo. Mulungu alinacho chisomo chodabwitsa choti chikupulumutseni inu. Ndipo iye adzachita zimenezo. Koma inu mudzamenyera inchesi iliyonse ya njirayo. Ine ndakhala ndili kuseli kwa guwa mapita chitsogolo zaka 31. Ndipo inchesi iliyonse ya zimenezo yakhala ili kumenyera mosalekeza. Izo ndi thudi zatero. Koma ife tiyenera kumenyera ngati ife tikufuna kulamulira. Kotero ife tikupeza kuti mkwatibwi ayenera kudzikonzekeretsa yekha, kukhala ololera kuyika pambali mtolo uliwonse umene sumachedwa kutifoketsa ife, kuti ife tikathe kuthamanga ndi chipiriro liwiro limene lili patsogolo pathu. Ife tiyenera kuziyika izo pambali ifeni. Ife sitinganene kuti, Mulungu, inu mumbwere mudzatiyikire ife pambali zimenezo. Ife tiyenera kuchita zimenezo tokha ifeni. Tsopano ine ndimakonda kuganiza za zikwati. Ine ndakhalapo nawo mwayi wokwatitsa anthu angapo. Ndipo ine ndikuganiza pamene ine ndimubweretsa mnyamata ndi mtsikana pansi pa guwa, ndikuwaona iwo akubwera kudusa mutchalichi. Ndipo iye akukongola ndi zovala zake za chikwati ndi velo itaphimba nkhope yake, ndipo ikulendewera pansi. Ndipo mkwati wongoka atavala mukongola, ndipo wachichepere ali ndi mphamvu. Pamene iwo akuyenda pansi apo ali pa chiyindeyinde cha moyo wawo, ndipo akutenga malumbiriro a chikwati awo. Ine ndikuganiza pamakhala china chake chokoma ndi zimenezo. Pamakhala china chake chopatulika, chifukwa izo zimandikumbutsa ine kuti padzakhala ukwati wina wopambana tsiku lina. Pamene mkwatibwi wa Khristu ati azidzabwera akuyenda kudusa mmakonde a ulemerero, mkwati adzakhala atakonza chilichonse, kumeneko kudzakhala chikwati ndi mgonero. Momwe ife timakonda kuganiza titakhala pa gome moyang'anizana wina ndi nzake ndi kumagwirana chanza wina ndi nzake ndi misozi kutsikira mmasaya mwathu, ndipo ndikuganiza iye adzabwera pamenepo kudzapukuta misozi yonse kuyichosa kumaso athu ndi kuti, usalire, zonse zatha tsopano, lowani muzisangalalo za Ambuye zimene zinakonzedwera inu, chikhazikitsireni maziko a dziko lapansi. Oh mbale, zimenezo zingatipanga ife kukonda na wina ndi nzake mochuluka. Ine ndikuganiza ndilo limene lili vuto ndi mpingo kwati bwilero yemwe wapangidwa ndi mipingo yonse imene imakhulupirira mwa Khristu. Si chinyumba cha chalichicho, komanso si bungwero kapena chipembedzo, koma ndi anthu paokha paokha amene ali mu mpingo amene akupanga mkwatibwi. Ine ndili naye mzanga wabwino mu Louisville, Kentucky, Dr. Wallace Cabo, yemwe anali mtumiki wa mpingo wa Khristu, ndipo anadzabwera ndi kudzalandira mzimu woyera, ndipo akuchita ubusa kumodzi wa mpingo waukulu kwambiri mu Louisville, mpingo wa Open Door. Iye wakhala ali mzanga ofunika kwambiri kwa ine. Ndipo masiku pang'ono apitawo, ine ndinali kuima pa nsewu. Ndipo ine ndinamuona iye akubwera mu nsewu. Ndipo ine nthawi zonse ndimamukonda iye. Ndipo iye amandikonda ine. Koma tsiku lina iye anali ndi operation ya sagwala. Ndipo iye anali akutaya magazi pafupi kufa. Ndipo iwo anamutengera iye uko ku chipatala cha St. Joseph. Ndipo iwo anati iye anali kufa. Ndipo akazi ya Max Paden anandiyimbira ine anati, Dr. Wallace Cabo, ine ndinali ndisanamudziwebe iye apa, koma ine ndimadziwa kuti kunali chalichi chachikulu cha Open Door. Anati iye akufa, madokotala amubaya iye Jackson china chilichonse. Iwo amusoka iye mastichi, iye mosalekeza akutayabe magazi. Ndipo iwo akulephera kuti awatseke magaziwo, magazi ake akulephera kuuma. Ndipo inu mukudziwa kuletsa kuuka kwa magaziko. Ndipo anati, iwo ali ndi amishonali kumeneko, ndipo iwo akufuna kuti inu mubwere mudzamupempherere iye. Tabwino, ine ndinali nditamva za Dr. Wallace Cabo. Ndipo kotero, ine ndinali ngati wamphayi pang'ono, koma ine ndinapitako. Ndipo pamene ine ndinayang'ana mchipinda cha chipatala, umo munali mamishonale ndi atumiki opambana. Onse atakhala mmenemo, akulira ndi kumapemphera. Ndipo ine ndinaganiza, okalanga, ine wang'ono kwambiri, woyera odzikubuduza wang'ono. Ndilowe mmenemo, ine bora ndingokhala kunja kuno, kotero ine ndinangokhala ku seli kwa makina a Coca-Cola kunja mu hall. Ine ndinapemphera kwa Mulungu kuti aletse magaziwo kwa mbale Cabo. Ine ndinabwerera mbuyo m'musi ndipo ndinatulukako. Ine nditangofika ku nyumba pafupifupi maminiti 15, ndipo foni inayimbanso kachiwiri, ndipo ankafuna kuti adziwe chimene chikundichedwetsa kuti ine ndinali ndisanafikeko uko. Ndipo ine ndinati, ine ndinabwera, koma umo munali ambiri mmenemo, ine ndinangomvelera kutsasogozedwa kuti ndilowe mkati mwina mwake, mwaona, ambiri zedi, atumika akuluakulu mmenemo. Ndiye iye anati, bwerani pakali pano, anati, munthu uyu sakhala moyo nthawi yayitali. Kotero ine ndinabwererako kachiwiri. Ndipo pamene ine ndinapita kumeneko, iye anali akuyesera kuti amupeze sisteri wa Katolika kuti amulandiritse Khristu ngati mpulumutsi wake. Ndipo iye akukha magazi, ndipo magazi akuuluka kuchokera mkamwa mwake. Ine ndinalowamo, ndipo iye anati muli bwanji. Ndipo ine ndinati muli bwanji. Iye anali atakhala pa kama, ndipo akukhosomola monga choncho, ndipo magaziwo akutulukira panja. Ndipo iye anati, kodi dzina lanu ndinu ndani? Ndipo ine ndinati, ndine mbale Branham. Ndipo iye anayamba kulira, anayika mikono yake pa ine. Ine ndinagoda pansi pamenepo. Tsopano ameneyo ndi Dr. Wallace Cabo wa mpingo wa Open Door mu Louisville. Mulembereni iye kalata. Magaziwo anasiya mphindi yomweyo. Sizinachitikenso kuyambira pamenepo, mukuona. Ndipo ife takhala tili abwenzi abwino kwambiri kuyambira pamenepo. Ndipo tsiku lina ine ndinakomana naye iye, ndipo iye anati, Oswald J. Smith, ambira inu mukumudziwa mbale Smith. Iye ndi wa missionary wamkulu. Ndipo iye amabwera kwa mbale Cabo chifukwa iye amamukonda iye mwabwino kwambiri. Iye anati, mbale Cabo, inu mukudziwa, iye anati, ine china chake cha mkazi wake. Iye anati, pamene ine ndinakwatira kwayamba, anati, ine ndinamvelera ngati chabwino, ngati ine ndilakwitsa, ine ndidza, ine ndikodza kudzantenga wina. Chifukwa iye anali wang'ono. Koma anati, ana atayamba kumabwera, anati, ndiye zinayamba kukhala zovuta kukhala popanda iye. Ndiye ndi pamene iwe ufika pa usinku wa zaka 50, iwe sungathe basi kukhala popanda iye. Ndipo pamene iwe ukukalamba bwanji, iwe umamvelera mwanjira imeneyo. Ine ndinati, ine ndikuganiza zimenezo ndizoona ndithu. Ine ndinali, mmene nkhaniyo inabwerera inu mukudziwa, omwe akazi amakhoza kugulira. Ndipo mkazi wanga anali mmenemo, ndipo iyeyo ndi mfumukazi ya izo zonse. Iye amangokhala nthawi yonse, mapazi anga osauka amakhala pafupifupi kuti andiphe ine pa nsewu ndikuzungulirazungulira ndi iyeyo. Ndipo iye amanduza ine anati, chabwino, iwe sungathe basi kukhala wopanda iye. Ndipo umo ndi momwe ndemangayo inabwerera. Pamene ine ndinapita ku nyumba, ine ndinakakhala mchipinda umo ndikulingalira. Zimenezo ndizoona. Ine ndinazika izo kwa china chake. Inu mukudziwa, pamene ine ndinatembenuka kwayamba, ndinadzakhala mulaliki wa Missionary Baptist. Ine ndinkaganiza kuti ngati munthu si wa Baptist, ndiye kuti iye sanapulumutsidwe. Izo zonse zimene zinali kwa izo. Ndipo ine ndinkanyamula Baibulo mu kwapa mwanga, ndipo ine ndinkaganiza kuti Ambuye andiita na ine kuti ndidzampanga aliyense akhale wa Baptist. Ndipo aliyense akapanda kukhulupirira chimodzi-modzi monga a Baptist amakhulupirira, iwo samakhalamo mu chithunzicho nkomwe. Pamene masiku amapitirira, ine ndinaganiza, ine ndinali ndi ntchito yonseyo kuti ndichite ndekha. Ndipo ine ndinadzapeza, ine ndinamuona mʼbale wina yemwe anali ndi tchalichi mʼbusa. Iye amakoka nayenso mwamphamvu basi monga ine ndinkachitira. Kuwonjezera apo, bulangetilo limafutukukanso pang'ono kukamufunditsa nayenso, inu mukudziwa. Ndiye ife tikupeza kuti ife timafunana wina ndi mzake. Ndipo tsopano ife titayamba kuchitira limodzi uku, izo zikumakhala zovutirapo kuti uchite popanda wina ndi mzake. Ndizo zonse. Ife tiyenera basi kumakhala wina ndi mzake, izo. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti zimenezo zili mukuyenda kwa kukulu uku kwa Chipentekoste. Ndine wokondwa kuona zotchinga izo zakusiyana zikuphwasukira pansi. Mpingo waukulu wa Mulungu ukuyamba kudzilumikiza okha limodzi mu chiyanjano. Zikutanthauza kuti chikwati chikuyandikira tsopano. Ndipo miyala ikudulidwa mwachilendo monga iyo ingakhalire, iyo ili ndi malo kwina kwake mu nyumba imeneyo, ngati iyo ili miyala ya Ambuye. Tsopano chikwati mu chiganizo china ndichoyimira. Chikwati cha pa dziko lapansi pano ndichoyimira cha chikwati cha kumwamba. Tsopano tiyeni tiduse zimenezo basi kwa mphindi pang'ono kuti tizibwereze izo kwa mphindi. Chinthu choyamba chimene chilipo, payenera kupangidwa chigamulo. Chinthu choyamba chimene chimachitika mu chikwati cha chilengedwe chakuti chigamulo chimayenera kupangidwa. Dona wang'onoyo ayenera kupanga chiganizo chake, kaya iye akumufuna mnyamata wang'ono uyu, ndipo mnyamatayo ngati iye akumufuna mtsikanayo. Ayenera kupangidwa chigamulo, ndipo iwe uyenera kupanga zimenezo. Iye ayenera kukhala mkazi yekhayo mu dziko yemwe iwe ukumukonda. Ndipo iye ayenera kukhala mwamuna yekhayo. Ngati sizili choncho, ndiye kuti iwe unapanga chigamulo cholakwika. Ndipo ndi momwemo zimakhalira ukamapanga chigamulo cha Khristu. Chinthu choyamba chimene iwe umayenera kuchita ndi kugamula mʼmalingaliro mwako ngati kuti umutumikire Mulungu ndi kumutenga iye ngati mpulumutsi wako, kuna iwe suchita zimenezo. Kodi inu mukatumikira dziko lapansi? Kodi inu mukatumikira Khristu? Inu muyenera kugamula mʼmalingaliro mwanu. Payenera kukhala chigamulo choti chipangidwe. Pamene inu mupanga chigamulo chanu kuti inu mumutumikira Mulungu kapena mamoni, mukatero inu mumapanga chisankho. Koma chigamulocho chimayenera kupangidwa. Ndiyeno chigamulo chikapangidwa kuti inu mutero, ndiye pamabwera chitomero. Zimenezo inu mumakazipeza zimenezo pa guwa. Inu mumayenera kupanga chitomero, chilumikizano ichi chisanapangidwe. Ndipo umo ndi mmene zilili ndi mpingo wa Khristu. Icho chiyenera kukhala chitomero ndi Khristu. Lonjezo, chitomero, nkhani ya chikondi. Ndiyeno chinthu chotsatira ndicho malonjezo amapangidwa. Pamayenera kupangidwa malonjezo kwa wina ndi mzake monga inu mumapanga lonjezo. Wokondedwa, ngati iwe uti undikwatire ine, ine ndikulonjeza kuti ine ndidzakhala wokhulupirika ndi woona. Ine sindimadzayang'ana pa mkazi wina, kapena ine sindimadzayang'ana pa mwamuna wina. Ndipo ine ndidzachita zonsezo ngati ntchito, ngati mkazi. Ife ndikadzakhala ndi ana, ndizidzachita zonsezo ngati ntchito, ngati mayi. Ine ndidzakhala wosamalira pa nyumbapo. Malonjezo onsewa ayenera kupangidwa, kapena ayenera kukhala mu chikwati cholondola. Ndipo ndi chinthu chomwechomwecho pamene iwe ubwera kwa Khristu. Ambuye, ngati inu muti mundilandire ine mu ufumu wanu, ine ndikulonjeza ndi zimene zotu. Ine ndidzakukondani inu, ine ndidzakhala woona kwa inu. Ine ndiza kutumikirani inu usana ndi usiku. Izo ndizoipa kwambiri kuti ife timaiwala zimenezo. Ine ndiza kutumikirani inu usana ndi usiku. Ine ndiziza sala. Ine ndiziza pemphera. Ine ndizakhala okhulupirika kwa inu. Ine ndiziza bweretsa zakumizanga mu nyumba yosungira. Ine ndiziza pemphera kangapo pa tsiku. Ine ndiziza chita chilichonse. Ndipo ine ndizalonjeza chikondi changa chonse kwa inu. Ndizo zimene inu muyenera kuchita. Ndizo kulondola ndende. Pamene inu mulonjeza izo, ndipo izo ziyenera kumatuluka kuchokera mu mtima mwanu. Ngati iwe umulonjeza mwamuna wako zimenezo, ndipo sati kumachokera mu mtima mwako, iwe kumatanthauza zimenezo. Iwe mwantheradi sikukhala molondola ndi iye. Zimenecho changokhala ngati chikondi chopembedzera. Taonani apa, ngati iwe ulibe mano, ndipo iwe ukugwiritsa ntchito mano wongoyikirira. Tsopano zimenezo ndi zabwino, kumeneko ndikuloweza mmawa kwa dzino limene iwe unali nalo nthawi ina yake. Koma kwenikweni, mano amenewo sanalumikizane ndi iwe. Iwo samakhala gawo la iwe. Ngati iwe utakhala ndi mkono wodulidwa, ndipo iwe nkuyikapo mkono woyikirira. Tabwino, mkono umenewo kwenikweni sunalumikizane ndi iweyo. Iwo wangosomekedwapo pa iwe. Mukuona? Iwo sunalumikizane ndi iweyo. Ndipo pamene ife titenga malonjezano athu kwa Khristu, ngati ife sitisanduka kukhala gawo la iye, monga momwe mkazi amayenera kusanduka kukhala gawo la mwamuna ndi mwamuna gawo la mkazi, zikatero ndiye kuti ndife a Khristu onyengezera. Ife sitili a iye nieni, inu simunakwatirane kwenikweni ndi mkazi ameneyo. Inu mukhoza kukhala omvera ngati inu simukuwakonda amuna anu, ndipo iye kukhala wa usinkhu wa zaka 60 kapena 70, ndipo inu nkusamamukonda iye mwabwino basi monga inu munkachitira poyamba. Zikatero ndiye kuti ndithudi inu mukungomulelera ana ake. Umo ndi mmene matchalichi alili ochuluka kwambiri lero. Ife tikungotenga dzina la mpingo wa Chikhristu kumanyengezera kuti ndife mkwatibwi. Mmene zilizonyengezera, ife sitinalumikizane naye Khristu mwa njira iliyonse. Ife tangokhala ngati dzino loyikirirapo, mkono loyikirirapo, diso loyikirirapo. Mukuona? Ndicho china chake chimene chili choyikirirapo. Ngati ife tangovala icho, chabwino, inu simungathe kuchivala Chikhristu. Inu muyenera kulumikizidwa nacho icho. Ndiyeno mpingo umene wangokhala wonyengezera wotchedwa mpingo wa Khristu. Chabwino, ana amenewo ndiye siyali mmenemo. Amene anabadwa mabungwe lomwelomwelo. Alikokha, iwo si ana a Khristu. Iwo ndi ana chipembedzo. Ndipo sati ana a Khristu. Ngati mkazi sangakhale ulumikizana ndi mwamunayo moona mtima, ndiye kuti iyeyo si mwamuna wake. Wangokhala mwamuna yemwe anapanga lumbiriro kuti azikhala naye. Ndipo iye anapanga lumbiriro lolakwika. Iye analonjeza kuti azimukonda iye. Ndipo iye anati iye akumukonda iye. Ndipo iye samachita zimenezo. Nthawi zonsezo mwamunayo ndi wonyengedwa. Koma chilipo chinthu chimodzi chotsimikizika abwenzi. Ife sitingamunyengeze Khristu. Iye amawadziwa omwe ali ake. Koma inu mukuona choyamba zigamulo zimapangidwa. Chotsatira chitomero. Kenako lonjezo. Ndipo kenako mwambo. Ndipo ndi pamene mkwatibwi. Mkwatibwi amatenga dzina la mkwati. Iye samakhalanso pamenepo wa dzina lake. Iye amatenga dzina la mkwati. Ndiyeno mpingo ukakhala ndi mwambo akapanga malonjezo awo, zikatero iwo umatenga dzina la mkwati. Pamenepo iwo simakhalanso mpingo wa mdziko. Iwo umadzakhala mpingo wa Ambuye Yesu Khristu. Amen. Osati ine sindikutanthauza zimenezo mwa dzina. Ine ndikutanthauza izo mwa kubadwa, mwa chilengedwe, mwa mphamvu ya Mulungu, mwa choonadi choululidwa cha Mulungu.
muntima iwo umadzakhala mpingo wa chikhristu mpingo waukulu wa chikhristu wa universal apostolic iwo umadzakhala gawo la khristu pamene iwo uchita zimenezo iwo khristu amabayiramo mwa iwo mzimu wake omwe moyo wake omwe ndipo baibulo linati kwa adamu ndi eva pamenepo inu simulinso awiri koma mmodzi ndipo pamene mkazi mpingo ukwatiwa kwa khristu iwo samakhalanso awiri iwo amakhala mmodzi khristu mwa inu amen ndi zimenezo moyo wake ukabweretsedwa mwa inu zikatero inu mumadzakhala mkwatibwi iye chinthu china atatha kutenga malumbiriro onse awa ndi zina zotero ndipo mwambo wanenedwa monga dzina la mkazi wanga linali broi iye asinakwatiwe tsopano iye salinso broi iyeyo ndi branham tsopano iye salinso broi iyeyo ndi branham ndipo pamene inu mubwera mwa khristu inu simumakhalanso wa mdziko inu mumakhala wa khristu mukuona inu simumasamalanso pamenepo zinthu za mdziko izo ndi zakufa kwa inu pakuti iye amene akonda dziko kapena zinthu za mdziko ndipo ndi cha mulungu sichili mkomwe mwa iyeyo kotero inu mukuona inu simungathe kukhala mkhristu onyengezera inu mukhoza kukhala mkhristu onyengezera wodzinenera koma inu simungathe kukhala mkhristu kusandulika kufikira khristu atazibayira yekha mwa ubatizo wa mzimu woyera mwa inu zikatero inu mwalumikizana naye iye inu simulinso awiri inu muli mmodzi khristu analonjeza kuti azidzakhala mwa ife monga atate amakhala mwa khristu ine ndi atate anga tili mmodzi inu ndi ine tili mmodzi mukuona khristu mwa ife zonse zimene mulungu anali iye anazitsanulira mwa khristu ndipo zonse zimene khristu anali iye anazitsanulira mwa mpingo kuti adzapitirize ntchito za uthenga ndiye ife timadzakhala osati mwa dzina lonyengezera koma mwa chenicheni cha mzimu woyera wamoyo kutilumikizitsa ife mwa khristu ndiye podzera mu mphamvu yachiukitsiro chake ife timaukitsidwa ku zinthu zakufa za mdziko ndipo timakhala limodzi ndi iye kumalo a mwambamwamba amen ine ndimazikonda like zimenezo usiku uno ife tikukhala mmalo a mwambamwamba mwa khristu yesu mwaona taukitsidwa limodzi ndi iye tafa kwa zinthu za mdziko ndipo tamubvala khristu ndipo pamene ife timubvala khristu ndiye dziko limakhala lakufa ndiye ife sitimasamalanso zinthu za mdziko dziko linafa kwa ife ndipo ndife ndipo ilo ndi lakufa kwa ife ndipo ndife akufa kwa ilo ndinu munthu wosinthika umunthu wosinthika chifukwa ndinu chilengedwe chatsopano chilengedwe osati chilengedwe chomwecho chitapukutidwa osati munthu yemwe watembenuza tsamba latsopano koma munthu yemwe wafa ndipo wabadwa kachiwiri ndipo wasanduka chilengedwe chatsopano mwa khristu yesu ndipo mzimu wa mulungu wamoyo ukukhala mwa munthuyo tsopano modzimodzi monga mkazi yemwe salinso broi iyeyo ndi branham ndipo iye akuyendera dzina limenelo ndipo mpingo sulinso wa mdziko koma iwo uli mu dzina la khristu iwo uli iwo walumikizana ndi iye mwa moyo wake omwe kodi inu munayamba mwawerengapo mulemba momwe munthu woyamba mulungu anamupanga anali munthu wapawiri adamu anali zonse ziwiri adamu ndi eva kulankhula mwa uzimu koma pamene iye anamupanga munthu woyamba mu chifanizo chake chomwe ndipo mulungu ndi mzimu koma pamene iye anawayika iwo mu thupi iye anawalekanitsa iwo iye anatenga mzimu wachimuna anadzawika iwo mwa mwamuna ndipo anatenga mzimu wachikazi ndipo anadzawika iwo mwa mkazi tsopano pamene inu mumuona mkazi akufuna kuti azichita ngati mwamuna pali china chake cholakwika pamene inu mumuona mwamuna akufuna kuti azichita ngati mkazi pali china chake cholakwika kotero izo zikuoneka ngati dziko lonse likulakwitsa lero amuna akuyesera kuti azichita monga akazi akazi monga amuna uko mkulondola izo mzoona tsopano taonani izo ndi zangwiro kwambiri kuti pamene mulungu anamtenga ndikumupanga mwamuna ndipo kuti asonyezere kuti iye samafuna izo kuchokera kwa chili chonse chosiyana, mkazi yosamira wochokera kwa chilengedwe chapachiyambi. Kotero iye si ali mu chilengedwe, koma iye ali gawo la Adamu. Ndipo iye ndichopangidwa kuchokera kwa china. Iye anapita kumbali ya Adamu. Osa tukuti akapange cholengedwa china, koma kukatenga gawo la cholengedwacho ndi kukapanga cholengedwa china kuchokera mwa icho. Ndipo iye anatenga mzimu wa chimuna umene unali mwa Adamu, ndipo anatenga mzimu wa chikazi umene unali mwa Adamu kani, ndipo anatawika iwo mwa mkazi. Kotero zonse ziwiri, mzimu ndi thupi, izo zinadzakhala chimodzi. Chinali choyimira chokongola kwa chimene Mulungu anachita pa Calvary. Iye anamutenga Khristu, ndipo anamulumikizitsa iye ndi mpingo kudzera kumbali yofoka. Iye anatulutsako magazi amene anamuyeretsa munthuyo, amene amayeretsa thupi la mpingo ndi kudzayikamo mzimu wa Mulungu wa moyo, amene iye anawuchotsa pa mtanda paja uko kuchokera mwa Khristu, ndipo anadzawika iwo mwa munthu payekha. Ndiye iwo ndi mmodzi, iwo anadzakhala mmodzi. Khristu ndi inu muli mmodzi, ndipo inu ndi mwamuna wanu muyenera kukhala mmodzi. Ngati pakhala chilichonse chosemphana, ndiye kuti pali china chake cholakwika ndi chilumikizano chanucho. Ndipo ngati pakhala chilichonse chosemphana ndi ife kwa Khristu, ndiye kuti ife sitikukhulupirira mawu ake, timati zimenezo zinali za masiku enawo. Pali china chake cholakwika ndi chilumikizano chathu ndi iye. Ngati inu mukuti masiku azozuzuitsa anatha, libeko machiritso auzimu, libeko ubatizo wa mzimu woyera, kukaziyika izo mbuyo kwina kwake, izo zikusonyeza kuti mzimu wa Khristu suli mwa inu. Chifukwa pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi. Ndiyeno pamene mawu ake afika pokhazikika mwa inu, zikatero inu mukuona, ndiye inuyo ndi Khristu kumakhala mmodzi pamenepo. Ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu, inu mukhoza kufunsa chimene inu mukuchifuna. Chifukwa si inunso apo, mawu wa Mulungu, Khristu mwa inu, inu mumadzakhala mmodzi. Chabwino, ndiye chinthu china, iye akatha kuchita zimenezo, iye akatha kukwaniritsa malonjezano ake ndi kutenga chikwati chake, ndi kutenga dzina la yemwe ati akhale mwamuna wakeyo. Zina la mkwatiyo. Ndiye iye amadzakhala olandira wachilichonse chimene mwamunayo ali nacho. Iye amadzakhala olandira wachilichonse. Mkazi wako ndi olandira wachilichonse chimene iwe uli nacho. Ndipo ndicho chinthu chimene mpingo uli. Ngati iwo ukanangodziwa izo, kukhala gawo la iye ndi mzimu wake mwa iye. Iye anati, chito zimene ine ndikuzichita, inunso muzidzazichita. Zazikulu kuposa izi, inu muzidzazichita. Pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Kanthawi pang'ono, ndipo dziko silimandionanso ine. Komabe inu muzidzandiona ine. Pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu, mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Zikatero ndiye kuti Khristu ali mwa inu, inu mwalumikizana limodzi, ndipo ndinu olandira limodzi ndi iye. Ndipo ngati iye akanakhala kuno pa dziko lapansi, kodi iye bwenza kuchita chiyani? Chinthu chomwecho chimene iye ankachita kumeneko, chifukwa iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Iye bwenzi alotanganidwa ndi ntchito ya Atate. Iye akanamadzakhala akuchiritsa odwala. Iye akanamadzakhala akuchita zozizwitsa. Iye akanamadzachita ndende basi pamene iye ankachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Chifukwa iye akanali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndizo zangwiro basi. Chimenecho ndicho chikwati. Koma tsopano, bwanji ngati mkazi uyu akwatiwa, natenga malumbiriro onse awa ndi chilichonse, ndipo nadzakhala mwamuna wake wa mwamuna uyu, ndipo iye nkukhala olandira wa zonse zimene iye ali nazo ndi zina zotero. Ndipo kenako iye nkulowelera, iye nkumayamba kumakwiyakwiya, iye nkumayamba kumayenda ndi amuna ena osati zokhazo, koma iye kumagawana chikondi chake ndi ena mwamuna ndi mkazi wake. Malonjezo onse amene iwo anapanga, ndiyeno iye nkumapita ndi kumakayamba kugawana moyo wake ndi ena, chikondi chake ndi zokonda zake ndi ena. Ndi zimene ochuluka kwambiri otchedwa Khristu akumachita, kugawana chikondi chako ndi dziko, kumakasewera, kumakavina, kumachita njuga, kumakhala pa khomo osapita kumapemphero, kumakaonera television mitundu yonse ya zinthu za mdziko zimene zatenga malo a chikondi cha Mulungu mu mtima wa mpingo. Iwo ayamba mwakwiyakwiya, iye akumalusa, iye akutsatira amuna ena, iye akugawana chikondi chake. Iye akumatenga chakhumi chake chimene iye amayenera kuti akapereke ku tchalichi, akumakapereka icho kwa zinthu zina kunja uko mu dziko. Iye malo mokonda Mulungu omwe iye ayenera kuchitira ndi kumakhalira moyo Mulungu ndi kumakonda kubwera ku tchalichi, inu mumachita munyengelera iye kuti abwere. Bwanji ine ndikudziwa kuno wosatikale litali mtumiki anandiuza ine kuti iye anatumiza mapemphero ochuluka kwambiri, makadi ochuluka kwambiri kuti anthu alembepo alonjeze kuti azibwera ku Sunday school pafupifupi miyezi 6 pa chaka chilichonse. Ndipo ine ndinamuona mtsikana wakale wang'ono mmusi mwa phiri kumeneko kumene ine ndinali kugwira ntchito. Ndipo iye anabwera kumeneko, ndipo ine ndinali nditayima pa khomo, anagogoda pa khomo, ndipo iye anabwera pa khomopo, ndipo iye anali mmodzi wa osewera amakadi awa kuno, inu mukudziwa monga gulu ili limene iwo analimanga kuno mu Phoenix usiku wathawu. Ine ndikukhulupirira ilo linali kumachita kupotoza kwatsopano uku kwa gwedemula kapena ozithyolathyola chilichonse chimene icho chinali. Ndipo iwo anachita kutenga asilikali kuti abwere adzawatenge iwo. Achinyamata, kodi inu simukumvetsa kuti umenewo ndi mzimu wa mdyerekezi pansi pakudzoza mpaka iwo osadziwa kuti iwo anali chiyani uko mmisewu akumapitilira monga ena azisudzwawa kapena osewera malekodi awa ndi amjaha ndi ena otero amapita kumalo mu mzinda umene ine ndinaliko ndipo atsikana kumavula zovala zawo za mkati ndi kumadziponyera izo pa nsanja kuti mnyamata uyu azilembapo dzina. Kodi inu simukuzindikira kuti ameneyo ndi mdyerekezi umenewo ndi mzimu wa masiku otsiriza? Zedili chamanyazi chotero ndi zimene zoti zapita mopenga mtsikana uyu iye anatulukira akutengeka nazo. Iye samadziwa nkomwe kuti ine ndinali, anayiwala kuti ine ndayima pa khomopo. Po iye anati, oh, mundikhulukire ine, ine ndinayiwala kuti inu mwayima pamenepo. Ndipo iye anamupsopsona mnyamata wa pa wayiresi uyo chilichonse chimene izo zinali. Ndipo anati, ine ndikakumana nawe iwe ku Greenbrier Patch kapena kulikonse kumene kunali. Iwo anali oti akakhala ndi mtundu wina wakuvina usiku umenewo. Ndipo ine ndinanena kwa Dr. Brown, yemwe anali mzanga wa ine. Iye anati, gulu lanu lili bwanji kumeneko Bili? Ndinati, lili bwino. Ine ndinati, ife tikuwapatsa iwo mapilisi. Iye anati, mapilisi a mtundu wanji? Ine ndinati, mauthenga ndithudi iwo ukuwapangitsa iwo kuti azibwera nthawi zonse. Mukuona? Ndipo iye anandiuza ine zazijazi kulemba malonjezano amenewo. Ndipo ine ndinati, Dr. Brown, kodi inu mukuganiza kuti wankhabwala wa pawayiresi uja angachite kumusayinisa mtsikana uyo kuti alonjeze kuti akakhala uko usiku umenewo? Ayi nkomwe, iye angapinyolitse zovala zimene iye wavala kuti apite kumeneko. Bwanji ndi china chake mwa iyeyo chimene chamulumikiza iye mzimu wa kuzikondwelero za chidziko izo. Ndipo akufikira mpingo wa Mulungu wa moyo otchedwa mkwatibwi wa Khristu kuti azilumikizitsa okha ndi Mulungu monga choncho. Iwo uzikhalabe uwayawaya mu dziko matope a dongo la tchimo kufikira iwo utalumikizidwa ndi Mulungu mwa njira imeneyo, kufikira mtima wake utadzazidwa ndi ulemerero ndi mphamvu ya Mulungu mpaka iwo utafika posamaona kalikonse koma Khristu. Izo nzona ndicho chimene ife titi tidzachite, ndilo dongosolo lokhalo, programu yokhayo imene Mulungu ali nayo ndiyo kuchita chinthu monga chimenecho. Inu muyenera osati kutengedwera mkati mwa chinyengo, imuyenera kubadwiramo osati kugwedezedweramo kapena kubweretsa kalata kutchalichi, koma kubadwira mu mpingo wa Mulungu wa moyo mwakusinthika mwa mphamvu yachiukitsiro cha Yesu Khristu chimene chimakupangani inu cholengedwa chatsopano mwa iye. Amen. Izo zimawongola zimenezo. izo zimachita zimenezo ndithudi chabwino iye amalusa iye amayamba kugawana chikondi chake ndi ena zinthu zachidziko zisangalaso za mdziko mapita kumalo amene iye sayenera kuti azipita manena zinthu zimene iye sayenera kuti azinena kuno nthawi ina ine iwo anali ndi madona wina waphwando la mpingo mzipinda za mmwamba zinachitika kuti ine ndinali ndi zina zoti ndikachite pansi pa nyumba iyi ndipo ine ndikukuwuzani inu ine ndinamvapo zinthu zina zoyipa pamene ine ndinali wochimwa koma msonkhano wa azimayiwo ine sindinayambe ndamvapo nthabwera zoyipa zilizonse mmoyo wanga onse inu tangoganizani munthu amene amatchedwa mkhristu malolera ubve umenewo kuti uyenderere kuchokera mwa iwo inu simungathe kupeza madzi otsekemera ndi abwino akutuluka pa chitsime chimodzi inu mukayika chidebe muchitsime ndipo icho chimatulukamo chitadzaza ndi mbululu ife timazitcha izo chimenecho inu mukachimizanso chidebecho pansi icho chitulutsanso chinthu chomwe chonso chitsimecho chikusowa kuti chikapidwe ndipo chidzazidwe ndi madzi abwino ndilo limene lili vuto ndi mpingo lero kulankhula za konsekonse iwo ukusowa kukapidwa ndi kudzazidwa ndi madzi oyera a mulungu ochokera kumwamba mtima wake wasanduka chithaphwi cha chilichonse chobwerapo iwo uli nawo okondedwa a mitundu yonse baibulo linati iwo udzakhala nawo okonda zosangalatsa kuposa kukonda mulungu osayanjanitsika otsutsa abwino ali uma ndi onyoza iwo amene ali abwino akamuona mkazi amene akuyesera kukhala moyo wabwino mwamuna amene akuyesera kukhala moyo wabwino iye amakhala oyera wozigubuduza iye amakhala wotentheka kapena china chake cha kachitidwe kachigale iye amakhala wotayika iye amanyozedwa ndi kukanidwa ndi anthu a mdziko lino izo nzoona koma kodi inu munayamba mwazindikirapo chimene mpingo wenuwenu uyenera kuchita muchipangano chakale amene iwo amachita nsembe iwo amapha mbalame imodzi ndipo amayika magazi a imodzi pa inzakeyo inzake yakufayo ndipo iyo imawulukira pa dziko lonse ikumwaza magazi a inzake yakufayo pamene mpingo udzakhale mkwatibwi wenuweni wa yesu khristu iwo udzanyamula magazi a yesu khristu limodzi nawo kumakonkhwera iwo pa nthaka nkumati woyera 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 kwa ambuye chikhalidwe chake chiduswa chilichonse cha iwo chidzakhala cha mulungu mapangidwe yake onse adzakhala a mulungu inu simungathe kuyembekezera kena kalikonse ndi chifukwa chake anthu amabwera kutchalichi nawonso osati kuti adzasewere magadi ndi njuga kudzapina mchipinda chapansi kudzakhala ndi phwando la msuzi ndi zinthu monga choncho zimenezo ndi za mdziko ndipo ife sitidzatha konse kuzifanizitsa ndi iwo ndipo manyazi pa ife chifukwa choyesera izo ife tiyenera kuti tizalikira mzimu woyera mu mphamvu ndi chiukitsiro cha khristu ife tili nacho china chake chimene iwo alibe tiyeni ife tizikhala moyo icho osati kumayesera kuwatsa nzira iwo tizikhala moyo chimene ife tikuchidziwa kuti ndi cholondola tizikhala moyo mwa khristu yesu anati ngati ine ndidzakwezedwe mmwamba ine ndidzakokera anthu onse kwa ine inu muli mchere wa dziko lapansi koma mchere ukataya kukolera kwake ndiye siumakhalanso wabwino koma ukatayidwe pansi ndi kupondedwa ndi mapazi a anthu maumboni athu zosadabwitsa ngakhale magulu athu a chipentekoste moyipa monga ine ndimadana nazo kunena izo magulu athu a chipentekoste akugwera mu chinthu chomwe chomwecho mukachitidwe komwekomweko ndipo nzosadabwitsa anthu amanena kuti iwo alibe chimene iwo amadzinenera kuti ali nacho mpingo uwu wakuyenda kwa pentekoste uyenera kukhala womangidwa pamodzi ndi mphamvu ya mulungu wa mphamvu zonse mpaka moyo kumene wa yesu khristu kumanyezimira mwa iwo koma ife timafuna tizitengera zachidziko ife tichitabe izo muli monse mukola ife tifuna kuti tikhale ndi njira yathuyathu ya izo koma ife sitiyenera kuchita zimenezo ndikulakwitsa kuti tizichite izo mipingo ili ngati mkazi yasochera nthu choyamba inu mukudziwa iye amabwera bwinobwino pachiyambi pamene mulungu anabala mpingo wa pentekoste uwu pafupifupi zaka 40 kapena 50 zapitazo iye ankakhala moyo wachiyero iye anali woyera mphamvu ya mulungu inali ndi iye koma pamene ife timapitilira ife tinayamba kutsanzira dziko lapansi. Chinthu choyamba inu mukudziwa, beti yenera kukhala ndi nyumba yayikulu kwambiri. Iyenera kuwaposa a Methodist kukopa ngodya inayo, beti yenera kukhala ndi china chake chachikulu kwambiri. Chinthu chachikulu kwambiri ndi chinthu chachikulu kwambiri ndi chinthu chachikulu kwambiri. Icho ndi chamanyazi ambiri a ife timati tikumula. Pamene ife tifika, pale wa chipentekoste amamuonera wina pansi. Mission yaing'ono, kamina mpingo waung'ono kwambiri. Ipo iwo amapita ku mpingo waukulu. Ife ndi mpingo oyamba, kapena mpingo waukulu. Kapena china chake monga choncho, wayang'anira iwo pansi. Mene inu mukusowa ndi mzimu woyera, kuti ukuphetseni inu pang'ono pokha. Izo nzona, kudzakudziwitsani inu kuti ubatizo ona wenuweni wa mzimu woyera, ungamupange wa suti ya tuxedo, mukumbatira ovala ovolo ndi kuti mbale. Londola, chipulumutso chenicheni cha nthawi zakale, mphamvu ya Mulungu wamphamvu zonse. Inde bwana, udzamupanga wa dilesi ya sika, kukumbatira wabiriwita ndikuti mlongo. Ine ndimakukondani inu. Ithudi zidzatero. Koma ife timayamba kumakaenda ndi dziko lapansi, kumakatengeka ndi mafunde. Mpingo wathu watero. Ife sitikusowa kuti tizilankhula za a Methodist. Ndi a Baptist panonso. Ndi ifeni. Izo zili mabwalo athu omwe. Ndi chifukwa chake mzimu woyera ukulephera kusuntha. Ndi chifukwa chake ine ndikunena kuti Mulungu sangathe kuyika mfundo zake pa bungwe lililonse usikuno. Chifukwa a mitundu sanatengedwe ngati fuko. Iwo anali anthu ochokera mwa mitundu. Chifukwa cha dzina lake. Mulungu adzatenga anthu paokha paokha. Tsopano ine ndikuganiza mabungwe athu akuchita ntchito yabwino. Zimenezo ndi zabwino. Koma inu simungadalire pa zimenezo kumati ndine wa Pentecoste chifukwa ndine wa bungwe la Pentecoste. Iwe umakhala wa Chipentecoste pamene iwe ukhala ndicho kuchitikira cha Chipentecoste. Ine sindikusamala kaya iwe ndi wa mpingo wa Katolika. Ndiwe wa Chipentecoste. Inu simungathe kuchipanga bungwe Chipentecoste. Pentecoste ndicho kuchitikira osati bungwe. Ndipo izo nzona. Koma ife anthu a Chipentecoste tayamba kumaganiza chifukwa ife tili ndi dzina la Pentecoste. Ife tikhoza kumapitilira ndi kumakakhala mu dziko, kumakachita chilichonse chimene ife tikufuna. Ife tikukhala ngati tikukwera nsanja ya Nimrod. Izo zisanduka phulusa. Modzi-modzi monga thewera la Adamu la tsamba la mkuyu. Iye abweranso mbuyo. Monga nzele wa Siegfried ku France, nzele wa Magnot ku German. Iwo unafafanizidwa. Kukwa palibe nsanja inanso, palibe poima pena. Koma dzina la Ambuye ndilo nsanja ya mphamvu. Mene ulungama amathawirako, ndipo amakhala otetezeka. Mene inu muthawira mwa iyo, inu mumatenga dzina. Dzina, osatikokha kumangotchula dzina. Koma dzina ndi munthu yemwe inu muli. Ofanana ndi Kristu mmoyo. Amen. Ndiwodabwitsa iyeyo. Inde. Bingo wachita chomwe chonso. Kuchita chiwerewere cha uzimu. Monga mkazi yemwe anga chigawe. Kondi chake chichotsa kwa mamuna wake. Pita nacho kwa mamuna wina. Kazi ameneyo. Siwayenera kuti uzikhala naye. Ndi mukudziwa zimenezo. Ndipo pamene mpingo uyamba kugawana chiyanjano chake ndi dziko. Mulungu ndi Mulungu wa nsanje. Iye anamukana Israeli chifukwa cha zimenezo. Ndipo mwana wake adzachisasira chinthu chomwecho kutali. Iye akhala naye mkwatibwi yemwe alibe kwinya mwa iye. Amen. Iye ndi wochapidwa kwa thunthu ndi magazi ake omwe. Izo nzona. Kotero ife tikuona pamene ife tayima kwati chikukonzekera kuti chizibwera. Tsopano ife tikupeza kuti iye akuchita madama auzimu, akumayenda ndi dziko, akumadzinenera china chake, akumakhala moyo wa china chake chosiyana. Zimenezo sizidzagwira ntchito konse. Pamene mpingo kuswa kuti uzichita, ndikuchita monga anachitira Ester. Ester anakana mavalidwe a dziko lapansi. Ife tikulidziwa buku la ling'ono lija la Ester, momwe kuti Mordekai, amalume ake anali ndi mwana wamkazi. Ndipo anali kumeneko pa nthawi za umalamuliro wa Amedi ndi Aperesi. Ndichoyimira chokongola kwambiri pamenepo, mfumu, imodzi ya mafumu otchuka kwambiri mu dziko tsiku limenelo, iye anali ndi phwando lalikulu. Ndipo iye anamuyitanitsa mfumukazi kuti abwere adzakhale pafupi ndi iye. Koma iye sanafune kuti achite zimenezo. Iye anakana kuti achite izo. Kotero kuti iye anachita chiyani? Iye ananyozetsedwa kwambiri. Sanadziwe kuti achite chiyani, pakuti mkazi wake yemwe
anakana kuti abwere. Ine ndikuganiza zonsezo zilimonga Kristu lero. Kristu watiitana ife kuti tikakhale mu malo a mwamba mwamba limodzi ndi iye. Ndipo ife tikuchita nazo manyazi zimenezo. Anthu ambiri akumachita manyazi kunena kuti iwo analandira ubatizo wa mzimu woyera. Anthu a Chipentekoste ndizo nzona. Iwo akuchita manyazi kuti anene zimenezo. Ife tikuchita naye manyazi iye. Ngokotelo mfumukazi sinabwere. Yanakana kuti abwere. Izo zinamunyozetsa iye. Nkhope yake inafira. Aliyense anaiona. Ine ndikudabwa ngati nkhope ya Yesu sikufira pang'ono nayonso. Pamene iye akutiitanira ife kuti tikagwire ntchito. Akuitanira kuchiyanjano chakuenda kwa Chipentekoste ndi ubale. Ndipo ife timakhala abungu kwambiri mtimagulu ng'ono ting'ono. Mpaka ife timalephera kuwagonjera enawo. Ife tikukhala achidziko kwambiri ndi zinthu monga zimenezo. Ife tikumachita nalo manyazi dzina la Pentekoste. Anthu ena akumachita mantha kuti alangule kuti chabwino, ine ndiwa, ine Khristu koma ndine wokondwa kuti ndili nacho chondichitikira cha Chipentekoste. Amen. Ndine wokondwa kuti ndikunyamula dzina la Yesu Khristu. Ndi mwayi waukulu kwambiri umene ndinayamba ndakhalapo nawo. Unena kuti ndine gawo la iye. Tsopano, ife tikupeza kuti ndiye iye anapeza omuthandizira ena kuti awafunse kuti iye achite chiyani. Ndipo iwo anati, ngati izi zipitirira monga chonchi, akazi ena onse kudusa mu dzikoli atengera chidzanzo cha dona woyambayo. Zoonadi, zimenezi kuchitika usiku uno. Ine ndikuyang'anapa akazi enawa. Ine ndikuyembekeza kuti sindikuvulaza kumvelera kwanu. Ndipo komabe, ine ndikutero. Ine ndikuyembekeza, ine ndikutero. Kulondola, kuyesera kukhala icha apacha dona woyambayo. Okhala ndi madulidwe a tsitsi a phanke awa. Ine sindinayambe ndaonapo chinthu choterocho mu moyo wanga onse. Siku lina uko kunali mkazi amene iye anabwera mu sitolo mene ine ndinali kumudikilira mkazi wanga. Ndipo mutu wa mkazi ameneyo unali waukulu choncho. Ndipo iye anali ndi izo zipaka za green pansi pa maso ake. Ine ndinati, bwerera munthu wa zimphonongo. Ine ndisangalala. Awa anali maonekedwe opsa kwambiri. Iwo akanakuopsani inu. Ndi chiyani chimenecho? Dona woyambayo. Ndi dona woyambayo. Ndi zimenezo. Ndipo iwo amatengera chitsanzo cha zimenezo. Ndipo mundilole ine ndinene izi tsopano. Ine sindinanene zimenezo mwa nthabwala. Koma mwa fanizo. Kuti inu mukhoze kuziona. Zimenezo ndizo ndendende zimene inu akhristu achikale mukuwachitira chinyamata awa. Londola ndendende. Inu mukuyenera kuti muzikhala zitsanzo. Inu a Chipentekoste, amene mumadzinenera kuti muli nawo mzimu woyera, imuyenera kuti muzikhala chitsanzo kwa a Methodist, ndi a Baptist, a Presbyterian, osati monga dona woyambayo. Koma monga Yesu inu muyenera muzikhala. Iye amakuwuzani inumu zoti muzichita. Momwe mungamachitire izo, ife tiyenera kutsatira malangizo ake ndi zitsanzo. Koma umo ndi mmene ife tikuzipezera izo. Estere, mfumukazi iyi, iye sana mvere izo. Iye sana funa kuti abwere, anamunyozetsa iye, anati, ngati, ngati dona woyamba uyu wa mdzikoli, akuika chitsanzo chonga chimenecho. Akazi ena onse achita zimenezo. Kotero ndiye pamene mwamuna azimuitana mkazi wake, iye aziti, pita ukaziponyere mu mtsinje. Mukuona, nyamata, iye ananena anthu za America, si choncho iye. Tsopano, ife tikupeza kuti pochita zimenezo, iye uko kunali mwamuna yemwe anali ndi chidziwitso china pa iye. Anabwerapo ndipo anadzayilangiza mfumuyo. Iye anati, chinthu choti muchite ndi kumuchotsapo iye, ndipo mulengeze kudusa mu fukoli. Ndipo muitanise anamwali onse amene alipo, anamwali achichepere. Ndipo pamenepo muzisankhire nokha mkazi. Icho chinamukondweretsa mfumu. Kotero iye anawatuma, ndipo iye anawatuma adindo, iye naotero. Amene anapita, kuti akatenge anamwali achichepere onse. Amene akanatha, akazi okongola kudusa maufumu onse ndi mzigawo zimene iye amayang'aniramo. Zimene zinali zopambana kwambiri mu dzikolo. Ndipo pamene iye anachita izo, izo zinafika kwa mtsikana wang'ono wa Chiyuda uyu. Iye anali ngati wotayidwa, kwa monga mitundu inu mukuona, iye anatayidwira kumbali inayi. Ndipo iye analibe abambo ndi amayi, ndipo Mordekai amalume ake anali kumulera iye. Ndipo iye amayenera kuti apiteko kuti akamusankhe. Ndipo kotero chimene iwo anachita, iwo anawatenga atsikanawa kuti akayeretsedwe kwa miyezi yambiri. Iwo anawafayira iwo mafuta onunkhiritsa ndi kuchita mitundu yonse ya mavalidwe
ndi kuwakonza iwo onse kuti iwo akakhoze kupita pamaso pa mfumu. Sopano umo ndi basi momwe dziko likufunira kuti tiukonzere mpingo lero. Kuveka iwo ndi chidziko kutsanzira zinthu za mdziko kuyesera kuti apeze mamembala ambiri lowetsamo chilichonse mu chiyanjano chawo. Alanga, ndi chinthu chomvetsa chisoni. Bungwe limodzi kumayesera kuti mpolose linzake kutengeramo chilichonse chikhale membala. Imukhoza kuwatengera iwo mbungwe ili, koma iwo sadzabwera gonse mu chiyanjano cha Khristu pokhapokhapo iwo atayeretsedwa ndi kubadwa kachiwiri ndi mzimu wa Mulungu. Izo nzoona, iwo akhoza kukhala ndi dzina lawo pa buku apa, koma osati kumwamba uku, buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Pokhapokhapo ilo litalembedwa ndi magazi a Ambuye Yesu. Akazi onse anazikonzekeretsa okha kuti akaoneke okongola. Ndipo ine ndikuganiza iwo anakhala ndi maonekedwe ena ndi chuti pa iwo, mwina mwake mofanana ndi dona oyambayo ndi zina zotero. Iwo anazikonzekeretsa okha kwa iwo anali woti akukaonekera pamaso pa mfumu. Ine ndikuganiza ndilo gawo lonse limene likumakhala vuto ndi mipingo yathu lero. Iwo akuyesera kuti azikonzekeretse okha mwachidziko, makhala ndi zisangalatso zachidziko. Zinthu zachidziko mwa izo, umachita zinthu zimene zili zachidziko, umachita chiyanjano mu dziko, umaganiza kuti iwo angathe kudzakomana ndi mfumu. Mulungu samasamala za zimenezo, iye amadana nazo izo, koma ife timafuna kuti tizichita monga dziko. Ena amachali chathu, ine ndimati alekerera zigwiriro, akumalowetsamo madikoni ndi zina zotero mu tchalichi, ndipo nthawi zina azibusa amene anakwatirapo kanayi kapena kasanu. Ndipo ena aiwo amene amasuta ndudu kumati iwo asiye izo, iwo akhala bwinobwino. Kukamutenga mwamuna kubala usiku umodzi, kukamuyika iye pa guwa usiku wotsatira. Ine sindimakhulupirira mu zinthu zoterozo. Ine ndimakhulupirira kuti mwamuna amenena kuti atsimikiziridwe uko mkulondola. Atsimikiziridwe. Ine ndikukuwuzani inu, nthawi zambiri ife timatcha, ine ndimakhulupirira mu ubatizo wa mzimu woyera. Ine ndimakhulupirira mukulankhula mʼmalilime. Koma ine ndikuganiza ife timakokomeza kwambiri pa zimenezo. Mwamuna akhoza kulankhula ndi malilime ndi mkazi kulankhula ndi malilime. Ndipo ngati moyo wa mkaziyo ndi moyo wa mwamunayo sikugwirizana ndi malilime amene inu mukulankhulawo, ndiye kuti ndi lilime lolakwika. Chifukwa mzimu woyera udzakupangani inu kumachita monga Baibulo. Iwo uzakubweretsani inu kuchidzalo cha thunthu la Khristu. Inu mumutenge munthu olankhula ndi malilime wamkwiyo okwanira kumenyana ndi macheka ndi olankhula zaoyandikana nawo ndi chilichonse monga choncho. Bwanji, inu mungautche umenewo kuti ndi mzimu woyera, izo sizingakhale. Ayi bwana, mzimu woyera ndi kufatsa, chimwemwe, mtendere, kupirira motalika, ubwino, kudekha, chipiriro, chikhulupiriro. Mzimu woyera, chimenecho ndicho chipatso cha mzimu, chimene mzimu woyera umabereka mu mpingo wa Mulungu wa moyo. Kukoma ndi kufatsa, kusichepetsa, chikondi cha wina ndi mzake, kupirirana motalika. Ngati mʼbale walakwitsa, osati mungo mumenya iye kapena china chake chinzake. Simutsatira iye ndipo mukaone ngati inu munga mubwezeko iye. Musamayembekezere mlaliki kuti akachite zimenezo. Inu muzichita zimenezo. Wina wakenso, mlaliki sangathe kuchita izo zonse. Ngakhalenso madikoni, aliyense ndi chiwalo cha thupili la Khristu. Tizitsatirana wina ndi mzake. Ife tiyenera, ndipo ngati ife tili ndi mzimu wa Khristu mwa ife, iye anatiphunzitsa fanizo lalikulu. Iwo anasiya 99 ndipo anatsatira imodziyo. Ndicho chimene ife tiyenera kuti tizichita. Koma ife timati, asiya iwo azipita. Ife tisamachite zimenezo mkomwe. Ife tiyenera tizikhala odekha, okhululuka, opirira motalika. Chimenecho ndicho chipatso cha mzimu. Tsopano ife tikudzipeza tokha ndiye kuti Estere, iye atatha, iwo anakamuyika iye mwa amodzi amawawa kuti iye akadzikonzekeretse yekha, kukamupanga iye kuti akadzionetsere pamaso pa mfumu. Mayi, iye anakana izo. Iye sanazifune izo. Iye ankafuna kuti azikaenda basi monga mmene iye analili. Amen. Ife tili nayo lero mipingo imene imafuna kuti izichita monga dziko. Kapena chifukwa chakuti ife takula, Mulungu anati nthawi ina iye anali wang'ono, iwo ankamutumikira iye. Koma pamene iye anadzakula, ndiye iwo anamuyiwala iye.
kukonkulondola. Mene ife tinali osa welengedwa kumusi uko kwina kwake, ndili ndi nkhocho, kukuimenya iyo ndi kuseli kwa manja athu, ndika gitala akakale, kumaka kwacha iko, ndi kumakhala ndi msonkhano wa musewu, inu munali odzichepetsa. Koma pamene ife tinafika pomakhala ndi manyumba, amadola mamiliyoni, atatu kamina anayi, ndi zinthu zazikulu zopambana monga choncho. Ndiye ife tinayamba kumakhala amwano kwambiri, ife tinayiwala za zimenezo. Kukonkulondola, kupukutidwa ndi dziko. Ine ndinali kumalo tsiku lina kumene mbale wa chero, kukonkhali gulu la anthu akumugwirira ntchito iyeyo. Kwa mkazi aliyense akamatuluka kumeneko pa nthawi yakumwa kofi kuti adzapumulire pakumwa kofi. Mkazi aliyense mmenemo anali ndi tsitsi lalifupi ndipo atazipakapaka mmilomo. Tsopano inu mukuti mbale Branham inu mulibe ntchito yomanena zimenezo. Ine ndili nayo. Baibulo limanena zimenezo. Kukonkulondola. Akazi ambiri achipentekoste akumavala zovala zimene zili zachimuna. Ndipo Mulungu anati nditembelelo mmaso ake. Kukonkulondola. Inu mungayembekeze bwanji kuti mukupita kumwamba monga chomwecho. Izo zikusonyeza kuti mzimu woyera mulibemo mmenemo. Kuti mzimu woyera ukanakhalamo iwo ukanakutsutsani inu. Kulondola. Oh, inu mukhoza kufula, kulankhula ndi malilime, kuthamanga-thamanga, kumapina mu mzimu, ine ndawaonapo achihindu akuchita zimenezo. Ndi amwenye ndi china chilichonse. Zimenezo sizitanthauza kanthu. Pokhapokhapo ngati patakhala mmoyo woti ukuyikira kumbuyo zimene inu mukuzikambazo. Mphamvu ya mzimu woyera kuti ikapange anthu okhala moyo wa Mulungu. Ameneyo ndiye mkwatibwi wa Khristu. Estere anali woti akhala mkwatibwi. Kotero iye sanafune chilichonse cha mavalidwe a chidziko. Iye ankafuna kuti adzapiteko kukafika kwa mfumu monga mmene iye analili. Iye anadziveka yekha monga akazi a chipentekosta ayenera kuchitira. Okhala ndi mzimu wofatsa wozichepetsa. Ndipo pamene madona oyamba onse awa wodzikometsera amabwerapo ndi zinthu zawo zonse zatsopano zamavinidwe, mfumu inayang'ana pa iwo. Ndipo anakawayika iwo muchipinda ndi akazi achibwenzi. Koma pamene Estere uyu anabwera poti iye kumuona, ndipo iye kuyang'anizana ndi mzimu wokoma uwo wozichepetsa wofatsa, iye anati ndi ameneyo. Mupite mukatenge chapamutu ndipo mukachike icho pamutu wake. Ndi zimene zotu. Asiyeni iwo adziziveka okha ndi mtundu wa mzimu umenewo. Osati akazi okhawo, koma amuna nawonso adziveke okha ndi mtundu wa mzimu umenewo. Zikatero ndiye kuti mukonzekera mkwatibwi wokoma waulemu. Estere anawuyeretsa mtima wake. Zipo zambiri zimene ife timazisamalira kunja kuno. Oh, payenera kukhala zochotsera makwinya zambiri ndizo chiluka za izi. Kuti tizienda nazo izo. Uno nthawi ina kale ine ndinali kuima mu nyumba ya zinthu zamagedzana uko mu Tennessee. Ine ndinadzadutsa pamalo ang'ono. Ipapo amasonyeza kayendoleka thupi la munthu. Amanena kuti munthu amene amalemera mapaundi 150 mumapulutsa mtengo wake ndi masenti 84. Tsopano ndinu wina wake sichoncho inu. Masenti 84. Ndipo akazi ena amati akazi achi Pentecoste amavala chikoti cha madola 500 ndi kudzusa mutu wawo mmwamba ngati kuti itati mvumbe iyo ingawamize iwo. Ndipo iwo mtengo wawo suli mkomwe masenti 84 kukonkulondola mumapulusa. Zimenezo ndi zoona osati nthabwala. Izo ndi zoona. Masenti 84. Pafupifupi penti yokwanira kupakira khola la nkhuku ndi kasi ya mpang'ono ndi zina zotero. Masenti 84. Inu muzipenyetsetse zimenezo mwatcheru. Iwe utapita kumalo odyera ndipo mkukapeza utatenga mbali ya supu ndipo mmenemo mkupezamo kangaude. Iwe ungasumire mulandu malo odyerawo. Koma iwe umalola mdyerekezi azilowetsa matelevizhoni akale auve ndi zinthu za khadi pa khosi pako. Ndipo kumazimeza izo, kupangitsa iwe kumavala zovala zakale za uve, akazi awa madresi akale ang'ono tina awa ngati kanyimbi osendera. Ndipo kumakaenda uko pa nsewu monga choncho. Ndipo kodi inu mukudziwa mulongo wanga, ine sindikunena zimenezo mwanthabwala. Inu mundimva ine molakwika. Mvetserani, ine ndikunena izi, inu mumachita zimenezo ndipo pa tsiku lachiweruzo, inu mudzawerengedwa ngati wachigololo. Kulondola. Yesu anati yense yemwe yang'ana pa mkazi namukumbira iye wachita naye iye chigololo mu mtima mwake. Ndipo pamene wochimwa uyo ati azisayankha zakuchita chigololo, ndani ameneyo? Iweyo. Ndani anapangitsa izo? Iweyo.
uko mkulondola ngati inu mumakazika nokha kunja uko kuti muzikaoneka pamaso pa amuna kuti muzikakhala monga dziko ndi kumabvala ngati dziko. Ine ndinanena zimenezo nthawi ina ndipo mkazi Louisville, Kentucky anati, chabwino mvetserani apa bambo Branham, ine ndikupangitsani inu kuti mumvetse tsopano. Ine ndinati, inde mayi. Iye anati, ndiwo mtundu wokhawa wa madresi umene iwo akupanga. Ine ndinati, iwo akupangabe makina osokera ndipo akumagulitsa nsalu. Chifukwa chakuti inu mukuzifuna. Pali china chake cholakwika mwa inuyo. Uko mkulondola ndende. Inu mumachita zimenezo osati chifukwa chakuti ndi fashioni. Inu mumachita izo osati chifukwa chakuti inu muyenera kutero. Inu mumachita izo chifukwa chakuti inu mukufuna kuti muzitero. Inu mumasuta chifukwa chakuti inu mukufuna kutero. Inu simkusuwa kuti muzitero. Ine ndikuganiza chinthu chopusa kwambiri chimene ine ndinayamba ndachionapo. Muona mkazi akupita pansewu monga inu mumaona aliyense ngali moto. Atazipanira ndudu zimenezo pakati pa zala zawo mmwamba. Bwanji ndichamanyazi uyo ndikanema wankulu wachisanu amene ife tili naye mufukoli. Amene madokotala ndi azasayansi amankhwala kunena kuti izo ndizodzaza ndi kansa ndi china chilichonse. Ndipo iwo amakhala akusuta izo nthawi zonse. Muona mkazi woyenera kuti akanakhala mkhristu atadziyanika uko pa gombe akusamba mosakanizikana atavala suti yosambika atadziyanikapo. Ine ndili nawo atsikana awiri. Ine sindikunena kuti iwo sadzachita izo. Iwo amati iwo akuombedwa dzuwa. Iwo adzaombedwa ndi mwana amene ine ndili moyo. Izo zidzakhala mwana wawo. Kuona izo zidzakhala mwana wa bambo Branham. Ali ndi thabwa lalitali choncho. Ine ndikukhulupirira kuti izo nzolakwika. Ndiye ife timazichatokha. Oh, ndife membala wa mpingo wa Chipentekoste. Oh, manyazi pa inu. Londola. Mpingo wa Chipentekoste ukusowa kuyeretsedwa. Njira yonse kuyambira kutsogolo mpaka kumbuyo. Ndikudutsa mkanjira ndi kunsi mpaka zipinda za mmwamba. Konklondola. Koko babe, zonse izo. Izo zopambana zimene ife tili nazo. Maizo zikoza zili chimodzi-modzi ndi mukuwukirana ndi pa nthawi ya Joani wa ku Arc, France. Ankaswa kuwukirana. Ndiye iwo ankaswa ena otsutsana nawo kuti akazongole zina za zinthu zimene iwo amaziwukira. Ndipo mpingo wa Chipentekoste ukusowa kuwukira. Kulondola. Ndithu ukutero. Kuwukira motsutsa zinthu zimene zili zolakwika. Ndikuvomereza zinthu zimene zili zolondola. Amen. Ubatizo watsopano wa mzimu woyera. Mpingo kuti uzikonzekeretse wokha. Kumbukirani, izo sizidzatheka nkomwe. Inu simunganene kuti chabwino. Tsopano ine ndine wa Assemblies. Ine ndine wa Foursquare. Kapena Church of God. Kapena Jesus name. Kapena wina uliwonsi wa iyo. Ai, inu simungalo wema uliwonsi wa iyo. Mulungu ama kuitana ni inu ngati munthu payekha payekha. Ndipo ndi inuyo amene mukuyenera kudziyeretsa. Kwa iye akuwatenga anthu kuchokera kwa amitundu chifukwa cha dzina lake kwa tibi wake wa mitundu. Estele anaziyeretsa yekha. Iye anayeretsa mtima wake. Chimene iye anayeretsa ndicho chimene mpingo ukusowa kuyeretsa mtima. Kodi iwe ungayeretse bwanji mtima wako mbale brana chapidwa ndi madzi amawu dzera magazi a Yesu Kristu. Bible linati ndi cholakwika kuti akazi azichita mwanjira imeneyo. Ponso kuti amuna aziwalola iwo kuti azichita izo. Zimenezo ndi nonse awiri a inu. Mamuna amene angamusiye mkazi wake kuti azipita pa msewu ali maliseche atavala zovala monga choncho. Ine ndingakhale ndi ulemu pang'ono pa iye kuti angakhale mwamuna. Iye ndi chidole uko mkulondola. Iye akugwiritsa iye ntchito ngati chochapira mbali. Manyazi pa inu. Inuyenera kukhala amuna. Ndipo mbusa maulola mpingo wake kuti uzipitirira ndi zinthu zoterozo. Popanda kuthothola phula pa iwo kuchokera pa guwa. Iyeyo ndi wachikazi. Mene ife tikusowa ndi amuna uthenga osati mutavala magolovesi a mpira koma okhala ndi mphamvu ndi chionetsero cha mzimu woyera okhala ndi mawu. Baibulo limati zinthu izi ndi zolakwika. Zolakwika kuti anthu azichita mwanjira imeneyo. Kuti azichita mwanjira imeneyo. Iwo amayenera kuti azilalikidwa ndi kumakhalidwa moyo. Ndipo konse konse kapena mpingo ukusowa kuchapidwa. kutsukirwa. Estere anauja pa mtima wake pa maso pa Mulungu. Naenda ndi mzimu wofatsa ndi wozichepetsa. Pingo umene kuti udzakhale mkwatibwa wa Khristu. Tsopano kumbukirani, Estere anakana mavalidwe a chidziko. Iye anautengera mzimu mu mtima wake kuti akapite pamaso pa mfumu. Ndipo mkazi lero, pingo umene ukuganiza kuti udzakalowa chifukwa chakuti uli ndi mamemba ambiri. Iwo ndi anthu ovala bwino. Iwo uli ndi bungwe lalikulu. Pingo aukulu mu mzindawo. Ndi zinthu monga choncho. Inu mudzaziphonya izo mamayilosi miliyoni. Ngati inu mukudalira pa zimenezo. Iwo ndi mzimu wokoma wachifundo wolemekeza mawu a Mulungu. Wosambitsidwa ndi madzi a mawu. Ndipo mawu nkumakhala mwa inu. Iwo ndi wosambitsa. Amen. Mpingo ukusowa kusambitsidwa. Kusambitsidwa ndi uthenga wa thunthu. Kunkulondola. Osati kungosambitsidwa mwatheka. Koma kusambitsidwa kwa thunthu ndi uthenga. Kuyeretsedwa, kupangidwa kukhala zolengedwa zatsopano mwa Khristu Yesu. Kwatibwa Yesu si mkwatibwa wa uve. Yesu angakhale ndi mkwatibwa wake wa uve. Ngati mkazi abwera kuti adzakwatiwe, po iye nkumaoneka ngati akuchokera mkhola la nkhumba kunja uko. Amuna yemwe ali ndi ulemu pa iye, sangamukwatire iye. Iye angamusiye iye kuti adziyeretse yekha. Ndipo pamene mpingo wa Khristu ukubwera kuti udzakwatiwe, maganiza kuti ukukalowa mwa mkwatibwi. Uli ndi chidziko chonse pa iwo. Kwatibu wa Khristu sadzakhala monga choncho. Ayi bwana, ine ndiyenera ndifulumire. Ngakhalenso mpingo wa Khristu, wa Ambuye Yesu Khristu, mpingo umenewo si mpingo wa masanza nkomwe. Wokhala ndi masanza akutha a zipembedzo. Iye samasowa kuti akhale memba wa chipembedzo china chachikulu. Iye ayenera kukhala wochapidwa ndi magazi, wogulidwa ndi magazi. Osati kumanena kuti ife ndife a mpingo waukulu kwambiri, bungwe lalikulu kwambiri, kapena ichi, icho kapena chinacho. Iye ayenera kukhala wangwiro, woyeretsedwa, woyera, wopanda banga kapena kwinya ndi magazi a ampulumusi wake Yesu Khristu. Like monga Estere, mwamuna obisika mtima, mwamuna obisika kufatsa ndi kudekha kwa mzimu wa Mulungu, mtima wa munthu, osati ulemerero ndi kupambana kwa dziko. Ine nthawi zonse ndimanena kuti dziko limanyezimira, tenga umawala. Oh, izo ndi zolekana mamayilosi miliyoni. Hollywood limanyezimira, pingo wa Khristu umawala ndi chikondi, ndi kufewa, ndi kukoma. Fundo, izo nzona. Estere, sana funa kuti adziveke yekha ndi zovala za makono za mdziko. Zimenezo, sizikadaoneka ngati mkazi wa mfumu. Ndipo kodi ife, tifuna kuti tikhale monga dziko. Ndipo kodi zimenezo, zingaoneke ngati mkazi wa mwamuna oyera. Ife, ngati mpingo wa Mulungu wa moyo. Maziveka tokha ndi zinthu za mdziko. Ndiyeno, kumaoneka ngati mkazi wa mwamuna oyera. Kodi zimenezo zingaoneke mwachilengedwe. Ngati inu mutamuona mwamuna lero, yemwe ayenera kukhala mwamuna woyera. Apa akubwera mkazi wake ngati dona woyamba, amodzi ya makonzedwe akulu opambana a tsitsi awo monga chonchi, ndi zinthu zofiira kumbali ina, ndi zinthu zobiriwira kumbali inayo, ndipo nkumaoneka ngati wachita kumenyedwa mkamwa ndi brush yopakira penti, ndi mtundu onse wa zinthu monga chonchi. Mayenda munsewu atavala za zing'ono zothina ngati kanyimbi monga choncho, ndi zidendene zazitali kwambiri. Mazipotokola pamenepo, mazigwedeza kuyenda pa nsewu, ndikuti ameneyo ndi mkazi wa mwamuna woyera. Ine sindi kunena nthabwala. Ine ndikungopanga maneno. Ine ndinafika kwa kumodzi kwa kuenda kwathu kwa Chipentekoste kuno osati kale litali. Ine ndinali nditayikako hema. Ndipo abusa anati kwa ine, anati, mkazi wanga ndi walimba. Ine ndinati, zimenezo ndi zabwino mbale. Kodi inu mungadandaule kuti iye akaimbe? Ine ndinati, ai ai bwana, ine ndithudi sindingamletse. Ndipo iye anapita kwa amanejala. Manejala anati, mbale Baxter anati, palibe chovuta. Iye anati, mbale Branham bwerani kuno. Ine ndifuna kuti inu mukomane ndi akazi anga. Kwe ine ndinapita kumeneko. Chonde mundikhulukire ine mukuona. Ine sikuti ndikuyesera kupanga ndemanga. Ine ndikuyesera kuti ndipange neno. Mukuona. Ndipo mkaziyo anali nazo kuno zozipakapaka izi. Ine sindikudziwa. Zinthu zimenezo inu mukudziwa. Atazikonza-konza. Ndipo ine sindinayambe ndaziwonapo zoterozo mmoyo wanga. Ndi dress imene inali yolekezera mmusi apa, yosaphimba msana pa iyo, ndipo yopanda nkomwe cha kumusi pa iyo. Ndipo ine sindinayambe ndawaonapo maonekedwe otero mmoyo wanga. Ndipo iye anali ndi ndolo zazikulu zikulendewera pansi monga chonchi, ndipo atavala unyinji wonse wa zinthu. Ndipo ine ndinayang'anapo zungulira, ine ndinaganiza, oh, ndine wa Baptist. Woyine ndikudziwa kobwino wosa zimenezo. Ine ndinayangananso ine ndinati tsopano chonde iyi sindabwala maine ndimayenera kuti ndinene izo kwa mbaleyo woyine ndikuyembekeza izo zinamuthandiza iye osati kunena izo kuti ndikhale otsutsa kati ine ndinatero ine ndinali wachinyengo mwaona ndikusowa kuti nditsukidwe ine mwini ine ndinati bambo kodi munanena kuti mkazi wanu ndoyera anati o inde ine ndinati iye akuoneka ngati wachikunja kwa ine ine ndinati ine sindinayambe ndawaonapo maonekedwe oterewo mmoyo wanga kukhala mkazi wa mtumiki zimenezo sizikuoneka ngati mkazi wa mwamuna oyera ndipo chomwechonso mpingo wa mulungu wa moyo sumadalira pa mafashoni ake maphwando ake atiyi ndi maphwando a bungo ndi masowero a khadi ndi zovina ndi zosangalatsa mwaziveka okha monga choncho ndi chidziko umaoneka ngati mkwatiwi wa mulungu woyera amene iwo umasuta ndudu ndi kumavina ndi maphwando ndi supu wa nkhumaliro ndi zakumwa za phwando la usiku ndi zonse monga choncho ndikumanena kuti iwo ndi mkwatiwi wa khristu sakuoneka ngati mkazi wa mwamuna woyera kwa ine ayi bwana iye sangasankhe chinthu choterocho iye angatenge mkazi amene ali woyenera wooneka ngati chimene iye amayesera kuti achiyimirire ine ndikukhulupirira kuti izo nzoona izo zikhoza kupweteka pang'ono amayi anga okalamba akumwera napita pamene ine ndinali mnyamata wachichepere ife tinkakonda kukhala sitimakhala ndi zinthu zoti tidye nkomwe ndipo ife timakhala ndi nyemba za maso akuda ndi chigumu ine sindikudziwa ngati inu mukudziwa chimene izo zili kapena ayi kotero ife tinalibe iye samakhala ndi mafuta kudusa mchakacho po ife timachita pafupifupi kutenga mbale yokazingira yayikulu yakale monga choncho po tinkayikamo zikopa za nyama mmenemo ife tinkapita kumene iwo amadula kapena opha nyama akasenda nyamayo ndipo amatipatsa ife chikopacho ndipo ife timachisa santha icho kuti tipezepo mafutawo ndi kuatsanulira iwo pamenepo usiku wa loweluka lililonse amayi ankati ife timafunikira kuti timwe mafuta a msasi ndipo ine sindimatha basi kupitira nazo zinthuzo ngakhale mpaka pano ndipo ine ndimayenera kuti ndimwe izo ine ndimabwera kwa iye nditagwira mphuno zanga monga chonchi ine ndimati amayi ine sindingathe basi kumwa zimenezo ine ndimati izo zimandidwalitsa ine kwambiri iye anati ngati izo sizikudwalitsa iwe izo sizikuchitira iwe ubwino uliwonse kotero ine ndikuganiza ndi momwe zilili ndi kulalikira kwa uthenga ngati iwo sikukondoweza iwe pang'ono kokha kuyambitsa kumvelera kuti phwando lako la uzimu layambika bwino kukupangitsa iwe kudwala pang'ono kuti uzifufuze wekha ndi baibulo kuona ngati kupsa mtima kwa kale kuja ndi kudzikonda kupanda umulungu chikondi cha mdziko televizhoni ndi zinthu usiku ndi kumwachisiya chalichi kukhala mopanda anthu ndi mipando yosakhalidwa amene iwe umayenera kukakhala uli uko ngati yesu uli ndi mzimu wake mwa iwe ukayesera kuti ukamutengere aliyense mdzikolo kuti abwere kuchalichi chako kuti adzamulandire khristu ndipo ife nkumadzi chatokha pamenepo kuti ndife mkwatibwi wa khristu oh nzachisoni bwanji mzanga ola alafika mkwatibwi wake wazikonzekeretsa yekha oh wazikonzekeretsa yekha iye anayika kumbali zinthu zonse izi kumbukirani Estere anasankhidwa ndipo enawo anakanidwa ndipo okhawo amene abadwa mwatsopano amene ali ndi mzimu wa mulungu amene ati adzakhale osankhidwa tsiku limenelo amene nduwira ya ulemerero iti idzayikidwe pa mutu wake wenawo adzakanidwa mundilole ine ndikuwuzeni inu china chake chaching'ono chimene chinachitika ine wa missionary monga inu mukudziwira ndimachita ufangeli ntchito ya umishonale pafupifupi kasanu ndi kawiri kutsidya kwa nyanja kuzungulira dziko kuno osati kale litali mu mzinda wa roma ndi mzinda waukulu wa luso ndipo iwo anali ndi sukulu ya zaluso kumeneko ndipo ambiri ya achinyamata athu achimeneka amapita kumeneko chaka chilichonse kuti akatenge maphunziro a chaka kapena ziwiri mu luso kukaphunzira kujambula zithunzi uko kunali gulu la achimeleka achinyamata amene anabwera kuno zaka pang'ono zapitazo monga mmene nkhaniyo anandiwuzira ine ndipo pamene iwo afika uko iwo amangolusa ngati nkhumba pamene iwo ali ku roma iwo amachita monga roma amachitira amapita ndi kumakamwa ndi kumakadzivula okha ndi china chilichonse ndi kumapitirira onse anyamata ndi atsikana ndipo uko kunali sukulu ina Ipo musukulu ili kuluilila achimeleka. Achinyamatali linabwera. Ipo mmoja aliyense wa iwo pafupi-fupi amachita zinthu zofanana. Mansika na wina wa ngono, iye sama zilekelera izo nkomo. Iye amatsalira. Kawi ya usiku, iye amawerenga. Pamene iwo onse anali atapita uko kukamwa. Masana, iye amagwira ntchito, amawerenga. Yabwino. Iye anali chosekeza cha sukulu yonseyo, ngo iye anazisunga yekha ngati dona. Amakhala makhalidwe ngati dona. Ngakhale uko kunali achinyamata, achichepere, achiroma, ndi chilichonse kumeneko. Amene ankayesera kuti azikayenda naye iye, amakana izo. Ayi bwana, iye amatsala ndi zophunzira zake, kuphunzira kujambula ndi kupenta, kani. Ipo iye amatsala ndi zimenezo. Wotsiriza wosamalira wokalamba wapa malopo amakhala akumuyang'ana iye. Amaona kuti iye anali wosiyana kwambiri. Ngakhale iye anali wa Roma Katolika. Anakhala akumuyang'ana iye momwe iye amakhalira. Usiku wina mtsikana wang'onoyo kumalo kumene chipinda chophunziriracho chinali bwanji. Amuna malo kumene iwo anali ndi sukuluyo. Iye anatuluka pa sukulupo ndipo anapita chokwera pamwamba pa phiri. Wodzuwa linali likulowa, ndipo iye anali atayima kumeneko. Ali ndi nkhope yake yokongola yosamba, ndipo tsitsi lake likugwera pansi, mayang'ana uko cha kolowera dzuwa. Wosamalira wokalamba wapa malopo, anali akusesa pa bwalopo. Iye anakhala akumuyang'ana mtsikanayo, mune iye amasesa. China chake chinakhala chikumuwuza iye, pita ukalankhule naye iye. Kotero, iye anayika chosesiracho pansi, anavula chipewa chake. Anaenda kupita kumene dona wang'ono yanali. Anayeretsa kummero kwake, iye anapotoloka. Iye anati, undikhulukire ine mtsikana. Iye anati, inde bwana, ndithudi. Ndipo iye anazindikira kuti mtsikanayo anali akulira. Ena onseyo anali uko kuphwando lalikulu la usiku. Iye anati, mama, ine ndikuyembekeza kuti iwe undimvetsa ine moyenera kuti ine ndikungolankhula ndi iwe. Anati, iwe wakhala uli kuno pafupi-fupi kupitirira zaka ziwiri tsopano. Ndipo ine ndimaona kuti gulu limene iwe unabwera nalo nthawi zonse amakhala ali uko kumaphwando. Ndipo nthawi zonse amabwera usiku ataledzera. Ndipo zovala zili mwatheka pa iwo. Ndi chilichonse. Koma ine ndaona kuti iwe sumapita kumaphwando oterowo. Ndipo anati, ine ndaona kuti mwakuoneka kuti iwe nthawi zonse umakhala kuyang'ana kutsidya kwa nyanja. Usiku iwe umayenda kuno, ndipo umadzayima apa usiku uliwonse ndi kumaliona dzuwa likukalowa. Ndipo anati, chiyani chimapangitsa zimenezo? Anati, ndine bambo wokalamba. Ndipo ine ndili ndi chidwi chofuna kudziwa. Mene chimapangitsa kusiyanitsa kumeneko pakati pa iwe ndi enawo. Iye anati, inde bwana. Iye anati, bwana, ine ndimayang'ana kwathu pamene dzuwa likulowa. Iye anati, kutsidyako kuseri kwa dzuwa limenelo kutaliko ndiko kwathu. Ndipo iye anati, mudziko limenelo kuli dera lina lake. Ndipo mudera limenelo muli mzinda wina wake. Ndipo mu mzinda umenewo muli nyumba ina yake. Ndipo mu nyumba imeneyo muli nyamata wina wake. Anati, iye nayenso ndi waluso. Mene ine ndinkachoka kuti mubwere kuno, ine ndinalonjeza chikondi changa kwa iye. Ife tili pa chitomero kwa wina ndi mzake. Ndipo iye anati, zilibe kanthu zimene ena onse ayiwa kuchita. Zimenezo zilibe kanthu kochita ndi ine. Iye anati, ine ndinalonjeza kuti ndizikhala oona ndi olungama. Ndipo iye anati, ine ndikuyembekezera tsiku limene ine ndizazimverere ndekha ndili pamwamba pa mapiko a ndege yayikulu iyo, imene iti idzanditengere ine kutsidya kwa nyanja ndi kukanditeretsa ine pa bwalo la ndege. Mene iye ati adzakakomane nane ine. Iye akundimangira ine nyumba, ndipo ife tidzakakhala limodzi mu dziko limenero. Ndipo anati, ndi chifukwa chake ine ndimachita momwe ine ndikuchitiramu. Ndine woona kwa lonjezo limene ine ndinamupangira mnyamatayo. Ndipo iye nayenso ali woona kwa lonjezo limene iye anandipangira ine. Anati, ine ndimamva kuchokera kwa iye apo ndi apo, ndipo ine ndimamulembera iye. Ndipo anati, timalemberana wina ndi mzake. Ife tikugwiritsitsabe malumbiriro athu kuyembekezera tsiku limene tidzakakomane. Oh, momwe izo zingachitire kwa mkhristu weniweni kuchoka pa zinthu za mdziko. Ndipo tsiku lina inu mukanena zakufika pa doko pamapiko a nkhunda iye akudzera mkwatibwi wina amene satengeka ndi dziko kapena zinthu za mdziko iye anasambitsidwa mu magazi a mwana wa nkhosa iye anachilonjeza chake chikondi chake kwa iye yekhayo chikondi cha mdziko chinapita ndipo chinafa kwa iye chikwati cha mwana wa nkhosa chabwera ndipo mkwatibu wake wadzikonzekeretsa yekha tiye ndilingalire za izo pamene ife tikuweramitsa mitu yathu mphindi chabe tsiku lina pamene ine ndikuyang'ana cha kolowera kwa dzuwa inenso zaka 31 zapitazo ndinapanga lonjezo kwa mmodzi amene ine ndimamukonda chikondi changa chonse kwa iye ine nthawi zonse ndayesetsa kugwiritsitsa kwa iye ndi mawu ake kulikonse kumene ine ndingapite ine ndikudziwa alipo ena ambiri akhala pano onga choncho akuyembekezera tsiku limene ngalawa yakale ya ku ziyoni iti idzabwere padoko kudzatenga miyoyo yathu ndi kudzatitengera ife mukukhalapo kwa iye mmene ife timamukonda po tinayikako chikondi chathu mukhoza kukhala ena muno usiku uno amene sanapangepo lonjezo limenelo pakhoza kukhalapo ena amene anapanga ilo ndipo analiswa ilo ngati inu muli mu chikhalidwe chimenecho usiku uno mzanga bwanji inu osangobwerera usiku uno ndikudzapanganso lonjezo lanu ngati inu simunatero pangani ilo bwanji inu simukubwera ndikudzapanga izo usiku uno ndikuti ambuye yesu ine ndimakukondani inu kumbukirani ngati inu munapanga kale lonjezo lanu ndipo mukusakanizikanabe ndi zinthu za dziko lapansi yesu sadzakhala ndi mkwatibwi oteroyo iye sadzakhala naye wina amene ali wachigololo ndipo ndi chanu chonse chiyenera kukhala kwa iye ndipo ngati inu mukonda zinthu za mdziko ndi mafashoni a dziko lino mwabwinoko kuposa chikondi cha Mulungu ndiye kuti inu simunadzikonzekeretse nokha kodi munthu ameneyo ali muno usiku uno pamene ife tili ndi mitu yathu chiweramire mukhoza kukweza mmwamba dzanja lanu ndi kuti mʼbale Branham mundipempherere ine ine ndikufuna kuti ndikhale mwanjira imeneyo ine ndikufuna kuti ndikhale gawo la mkwatibwi ndipo ine ndikudziwa kuti ine ndimachita zinthu zimene ine sindimayenera kuti ndizichita mundipempherere ine Mulungu akudalitseni inu mlongo wanga wachimwenye Mulungu akudalitseni inu mlongo ndi inu mʼbale wanga ndi inu mʼbale winanso kwezani mwamba dzanja lanu ndi kuti mundipempherere ine mʼbale Branham ine ndikudziwa kuti sindine okhoza tsopano mukhale woona mtima inu eni muyang'ane mʼmbuyo pa moyo wanu muyenera kuyang'ana mʼmbuyo musanapite patsogolo muyang'ane chimene inu mwakhala muli muyang'ane chimene mzimu umene inu muli nawo wakupangani inu kuti muzichita ngati inu simunatero ngati inu mukudzinenera kuti ndinu mkhristu ndipo komabe inu mukusakanizikirana ndi zinthu za mdziko mʼbale mlongo mukutha bwanji kumatero ndiye kuti ndinu wakhungu ngati inu simukuona kuti mukulakwitsa wina wake ananena tsiku lina anati mʼbale Branham inu muyenera kuwasiya anthuwo monga choncho anati anthu amakutchani inu mneneli ine ndinati ine sindine mneneli anati koma anthu amaganiza kuti inu muli inu muyenera kuti muziwaphunzitsa akazi awa malo moti muziwawuza iwo zokhala ndi tsitsi lalitali ndi zovala zabwino ndi zinthu monga choncho inu muyenera kuti muziwawuza iwo momwe angapezere zinthu za uzimu ine ndinati ine ndingathe bwanji kuwaphunzitsa iwo algebra pamene iwo sakumvetsa mkomwe mwa abc zakumkaka alibe ngakhale chidziwitso wamba chakuziyeretsa okha wacha mkwatibwi wa khristu ine sindikunena zimenezo mokunyanyulani ine ndikunena zimenezo mwachikondi cha umulungu monga ine ndinanena mmawuja ngati ine nditakuonani inu mukutsikira ku mtsinje mu boti ndipo nkuona kuti inu mukagunda matiti boti limenelo silikwanitsa kudutsapo ine ndizifuula pa inu ndikukuwa pa inu ine sikuti ndikuyesera kuti ndikuvulazeni inu ine ndimakukondani inu chifukwa ngati inu simutero moyo wanu utayika kodi aliponso wina akweze mmwamba manja awo ife tisanapemphere ine ndikukuonani inu kumbuyo uko Mulungu akudalitseni inu ndi inu mukudziwa moyo wanu mukuonetsera kuti inu mukulakwitsa inu mukulikondabe dziko lapansi mochuluka kuposa Mulungu ndiye kuti pali china chake cholakwika pena pake ndikuyang'ana pa inu uko mzipinda panja uko mwakweza mmwamba dzanja lanu mukuti mundipempherere ine mʼbale Branham Mulungu akudalitseni inu. Mulungu izonzona kuona mtima mpaka ubwino. Ine ndikusilira kuona mtimako. Ndilo limene lili vuto ndi mpingo wa Chipentekoste lero. Ife tilibe kuona mtima kwenikweni uko kumene ife tinkakhala nako. Ife tilibe kudzipereka kuti tikhoza kubwera ndi kudzanena zimenezo. Kudzavomereza kuti ife tikulakwitsa mgelekezi wangowugwira mpingo mwakuti iwo ukungosambira mu matope a mdziko. Musamachite zimenezo, moyo wanu omwe ukutsimikizira kuti inu mulibe chimene inu mukudzinenera kuti muli nacho. Ndiye nanga bwanji osachivomereza icho. Iye amene adzavomereza tchimo lake adzakhululukidwa. Iye amene amabisa tchimo lake sadzapambana. Inu simungathe kulibisa ilo. Mulungu amadziwa zonse za izo. Ngati inu mukuona ndi kumadziwa kuti inu simukukhala moyenera. Ndiye bwanji osakonza izo. Ndi kutulukirapo ndi kuzilola izo zimveke. Machimo anthu ena amawatsogolera iwo, ena amawatsatira. Ngole anga azibwera mbuyo. Ngole ine ndi wanene anga onse pakali pano. Ngole Mulungu akonze iwo. Icho chimene ife tiyenera kuti tizichita. Panali manja 6 kapena 8 anakwera mmwamba. Apo ndithu alipo oposa amenewo mu mpingo wa ung'ono uno usiku uno wa 100 kapena 2 anthu muno kapena mwina mwake 150. Mulungu akudalitseni inu nyamata. Tsopano Mulungu akudalitseni inu dona. Mulungu akudalitseni inu mlongo. Izonzoona. Mulungu akudalitseni inu mwana. Izo nzabwino. Koste akazi awo sankadula tsitsirawo. Maiwa kumachita zimenezo lero. Chachitika ndichiani, iwo sankakonda kumapanga, mavala, mazipenta. Amayi anu sankatero, iwo akakhala Chipentekoste. Chachitika ndichiani lero, chifukwa iwo akusambira mu zinthu za mdziko. Ndipo dziko likuyang'ana pa ife, ife timadzinenera kuti ndife ampingo wachiyero. Chavuta ndichiani, ife sitikuoneka ngati mkwatibu wa Khristu. Zokhudza amuna inu kunja uko, chinthu chomwecho, mbale, manyazi pa inu. Atati akumwamba, pamene ine ndikuyang'ana modutsa, ndikupanga kuyitanira pa guwa mwanjira imeneyo monga choncho, kudzudzula kukhadzulira pansi, zikuoneka ngati izo ndi nkhanza. Koma mkati mwa ine mukukha magazi, pamene ine ndikudziwa kuti ife tikuyandikira mapeto. Ngalawa za zing'ono izi zidzaphwasuka limodzi la masiku awo. Imfa ikantha, izovutikira. Ndipo ndi nthawi zingati zimene ine ndayitanidwira kumbali awo ndikukamva iwo akuti, "Oh, mbale Branham, ngati ine ndingathe kukhalanso moyo kachiwiri." Ndiye pamene awa ali nako kuthekera Ambuye kuti azikonze izo, ine ndikuyesesa mwakukonza kwanga Mulungu ulole mzimu woyera ulule izo kwa anthuwo, kuti ine ndikungoyesera kuti ndiwathandize iwo, osati kuti ndiwazazire iwo. Koma monga ananenera Paulo wakaleyo, Mulungu, ine sindikufuna kuti iwo avulazidwe, koma ine ndikufuna kuti ndiwavulaze iwo mokwanira mpaka iwo akhoze kuona pamene iwo akulakwitsa. Ine ndikupemphera kuti inu mupereke usiku uno anthu awa amene akweza manja awo ali nako kulemekeza kokwanira kuzindikira pamaso pa Mulungu kuti iwo akulakwitsa, ndipo iwo akufuna kukhala ochita bwino. Funani ndipo inu mudzapeza, gogodani adzakutsekulirani. Koma ngati inu simugogoda, ndiye iye atsegula bwanji. Inu simukufunafuna, inu mudzachipeza bwanji. Ole mzimu woyera Ambuye wabweretse anthu awa ku kugonjera kwa thunthu kwa Mulungu siku uno. Mulole Atate wamkulu wa Ambuye wathu Yesu Khristu awayeretse iwo moyo, thupi ndi mzimu, ndikukawayika iwo mu thupi la Ambuye Yesu Khristu. Kuti chikwati cha mwana wankhosa chili pafupi. Ndipo mkwatibi wake wadzikonzekeretsa yekha. Oh Ambuye, mulole uno ukhale usiku wakukonzekera, pakuti mawa likhoza kudzakhala tsiku lakuti ife tikomane naye iye. Ife sitikudziwa kuti ndi ola liti limene ife titi lidzayitanidwe kuti tikakomane naye iye. Perekani za Ambuye. Tsopano pamene ine ndikupemphera, ndipo inu mwaweramitsa mitu yanu, mmodzi aliyense wa inu amene mwakweza dzanja lanu. Ngati inu muli woona mtima mwakuya ndi zimenezo, ndipo inu mukutanthauza kwenikweni zimenezo, ndipo inu simukuchita manyazi kwawuza anthu kuti inu mwakhala mukulakwitsa, inu mudzakayima nawo iwo uko pa chiweruzo muli monse, ndipo Mulungu wayika kutsutsika kokwanira pa inu mwakuti inu mukudziwa kuti inu mukulakwitsa. Uno nthawi ina yapitayo, ine ndinali kulalikira china chake chonga zimenezo. Ine ndinalankhula ndi dona wang'ono atakhala kumbuyo uko. Iye ankaoneka moyipa, mwana wankazi wa mtumiki.
Ndipo iye anakomana nane ine kunja kwa chalichi. Ndipo ngati iye sanali kundipesera ine pansi. Iye anati, iwe chinthu cha mbuli. Kanthu kakang'ono ka milomo yozipenta penta, ngati sitali fupi lodula. Iye anati, ngati ine nditafuna kuti wina wake alankhule ndi ine za zimenezo, ine ndingakamutenge wina wake yemwe ali ndi maganizo ena. Anati, inu musadzabwerenso nkomwe pa guwa la abambo anga. Ndikudzalalikira chinthu ngati chimenecho kachiwiri. Ine ndinati, iwe ukufuna kunduza ine kuti adzati ako mulali kwabwino woona mtima wa Baptist wonga iye, ndipo sangalalikire motsutsana ndi zimenezo. Iye anati, iye sanakupangeni inu ganyu kuti mubwere kuno. Ndinati, iye sanandipange ine ganyu nkomwe. Ine ndinabwera chifukwa chakuti anandiitana. Iye anati, ine sindidzakukhulukirani inu nkomwe chifukwa cha izo. Ine ndinati, zimenezo zili ndi inu, ine ndimangotsatira uthenga. Tengo la maluwa linali likuomba pamenepo mumphepo pang'ono, mkazi wang'ono kongola. Nthawi pang'ono kenako, pafupifupi chaka kenako, ine ndimadutsa mzindawo. Ine ndinadzamuona Dona yemweyo, ali ndi masiketi ake akufikira m'musi, akusuta ndudu, akuyenda chotsika munsewu. Ine ndinaganiza, ameneyo ndi mkazi wa mbale wakuti ndi wakuti, kapena mwana wa mkazi. Ine ndinayenda koloka nsewuwo, kukaona ngati ine sindikanatha kufikira kwa iye. Iye anayang'ana mokweza kwa ine, akusuta ndudu iyi, amayipemelera iyo kudutsira mphuno yake. Iye anati, moni mlaliki, kala nkhulidwe kopanda umulungu ka izo monga choncho. Ine ndinati, chabwino, chabwino. Anati, sutaniko ndudu yangayi, muzikhala mwamuna. Anati, kodi inu, simukuzichitira manyazi? Iye anapisa thumba lake anati, iye nayo ni ndudu. Ine ndinati, manyazi pa iwe, manyazi pa iwe, kuti ungamupatse wantchito wa Mulungu ndudu. Iye anati, ndiye mwina mwake inu mumwamowa mubotolo langali. Ine ndinati, chonde, usanene zimenezo. Ine ndinamuyang'ana iye, ine sindinathe kuziletsa kuti ndisalire. Kwa bambo wake ndi munthu wabwino. Ine ndinamuyang'ana iye, ine ndinaganiza, oh my. Iye ankaganiza kuti anali ndi nthawi yochuluka. Ine ndinayamba kupitirira kuyenda. Ine ndimalephera kuti ndiletse misozi kuchuluka m'maso mwanga. Ine ndimayendabe. Iye anati, dikirani miniti. Ine ndinati, inde amayi. Iye anabwerera m'mbuyo, icho chinali ngati chamanyazi ndithu kuti ndizilankhula naye iye pa nsewu, anthu akudutsapo. Iye anayandikira. Iye anati, inu mukudziwa zimene munandiuza ine usiku uja. Ine ndinati, ine ndidzakhala ndikukumbukira nthawi zonse. Anati, ine ndikufuna kuti ndikuuzeni inu mlaliki, inu munali kulondola. Iye anati, ine ndinawukwidza mzimu woyera nthawi yotsiritsa. Tsopano ndiyi ndemanga imene mkazi wananena kwa ine, ndipo ine sindidzayiwala konse izo, poola ngati ine ndili moyo. Iye anati, iye anali akuchita ndi ine usiku umene uja. Koma anati, pamene ine ndinamukana iye nthawi ija, iyo inali yotsiriza yanga. Anati, mtima wanga wakhala wowuma zedi. Ine sindikusamala za Mulungu, mpingo kapena kanthu kalikonse. Ine ndimawatukwana adzati anga tsiku lililonse. Ndipo iye anati, ine ndimakhoza kuwona moyo wa mayi anga ukupsa mu gehena ngati chitumbuwa. Ndipo ndikuseka pa izo. Kumeneko ndiko kukwitsa mzimu woyera nthawi yotsiriza. Taganizani za izo. Tiyeni tizipita kwathu pa mapiko a nkhunda. Tiyeni tikhale mkwatibwi. Dzukani pa mpando wanu tsopano ngati ndinolakwa. Mubwere kuno. Dzayimeni apa pa guwa ndikuti, ine ndakhala ndikulakwitsa. Mʼbale Branham, ine ndimapsa mtima. Kapena ine ndakhala moyo wopanda Mulungu. Ine sindiyenera kumachita zinthu izi zimene ine ndimachita. Mʼbale Branham, ine ndachita izi izo kapena zinazo. Ndine wotsutsika chifukwa chabodza. Ndine wotsutsika ndi kuba. Ndine wotsutsika ndi china chake. Ine sindinamutumikire Mulungu momwe ine ndimayenera. Ndipo ine ndikuzichitira ndekha manyazi. Ndipo ine ndikufuna moyo wanga ukonzedwe. Kodi inu simundipempherera ine pano usiku uno, mʼbale Branham? Ine ndikhala wokondwa kuchita zimenezo. Ngati Mulungu ati ayankhe mapemphero anga, kuwamva chifukwa cha odwala, akhungu ndi osautsika, iye ndithu ndiyamva pemphero la ochimwa. Kodi inu simubwera ndikudzakhala gawo la mkwatibwi usiku uno? Ine ndikukuitanani inu kuti mubwere. Zikomo inu, mʼbale wanga, ine ndikusilira kulimba mtima kwa mtundu umenewo, amene anganyamuke ndikudzavomereza kuti ndinolakwa. Mulungu akudalitseni inu mʼbale. Imirirani pomwe apa. Inu mukufuna kunduza ine, inu mukhoza kukweza dzanja lanu mmwamba, ndipo nkusakhala woona mtima za izo. Chachitika ndi chiyani kwa anthu? Mʼbale,
vuto ndi chiyani vuto ndi chiyani ndi anthu athu mu tsiku lino inu mukutanthauza kuti iwe ukhoza kukweza mwamba dzanja lako kuti iwe umalakwitsa ndiyeno iwe osabwera ndipo nkumadziwa kuti iye amene amadziwa kuchita bwino ndipo nkusachita icho wa iyeyo ndi choyipa kodi inu simubwera pamene walimba ngati inu mungathe mulongo walimba nyimbo pang'ono chabe Ine ndikukuita nani inu? Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu. Yangati mwaosonkhanawa, amene akhalapo mu misonkhano pamene inu mukudziwa, ine simulalike. Ine ndilibe maphunziro. Mulungu akudalitseni inu dona wang'ono, izo zimatengera mtsikana weniweni kuti achite zimenezo. Kwayala yaing'ono iyi imene ikubwera apa, akudalitseni inu mulongo wanga. Uko ndikulimba mtima kwenikweni. Ine ndikumusilira dona wang'ono uyo. Mulungu akudalitseni inu okondedwa. Ine ndili ndi mtsikana wang'ono kwathu wapa fupifupi usinkhu wa inu nonse, Rebecca wang'ono. Ine ndikukuyamikirani inu, mtsikana wang'ono wachimwenye. Mulungu akudalitseni inu, okondedwa mfumukazi yaing'ono iyi. Mulungu akhale ndi iwe okoma mtima. Iwe, mlongo wang'ono, Mulungu akhale ndi iwe, ndi iwenso mlongo. Tsopano taonani apa, ngati madona achichepere ngati amenewo. Atsikana ang'ono anthete muchikumbumtima ndipo nkulalikira uthenga umene wawadula iwo muziduswa ndipo apa iwo akubwera apa adziwa kuti iwo akulakwitsa adzayima apa pamaso pawo mvetsera kuti adzalape ndithudi inu amayi achikulire kodi inu simubwera sunthirani kuno ndipo mudzayime nawo chapa Ndingafunefune nkhope yanu chiza ni nzimu wavulala wosweka tiyimbe iyo ndipulumutseni mwachisomo chanu pulumutsi Pulumutsi imvani Ndithudi ndinu odzipereka mokwanira kuti mupemphere pemphero lozichepetsa itanene Ambuye mundiyese ine ndipo muone ngati pali chilichonse cholakwika ndi ine Sandipitirire ine Mulungu akudalitseni inu mulongo okondedwa ndiyangati musonkhano uno anayimirira ndipo anaonapo mwaomvetsera akazi amuna ndi onse akubwera pamene ine ndikupemphera odwala ndipo mzimu woyera nkuwawuza iwo zinthu zamachimo awo ndi zinthu ndipo akudziwa ndiyangati ainu mukudziwa kuti izo nzoona sizilephera konse Mzimu woyera ukunduza ine mzimu woyera omwewo kuti pali china chake pano usiku uno chikumukwiyitsa iye tsopano zimenezo ndi pakuti atero Ambuye tsopano mukumane nacho icho pano kapena uko ine sindine munthu wokonda zotengeka ayi bwana ine ndikudziwa ndende pamene ine ndayima ndipo ine ndikumudziwa mulungu izo nzoona mulipo ambiri a inu amene mukuyenera kuti mudzayime pomwe pano pomwe pali atsikana awa tsopano kodi inu simubwera ine ndikukuyitanani inu ine sindikukakamizani ine ndikungokuwuzani inu wina wake anati ine sindinamvepo kuyitanira paguwa kumene mtumiki amadzudzula omvetsera mu zinthu ngati izo umo ndi mmene izo ziyenera kuchitikira inu simumabwerapo chifukwa cha nkhani ina yakuswa mtima amayi ena akufa kapena china chake izo zimenezo zimakhala pansi pakutengeka Inu mumabwera pa mawu a Mulungu. Inu simumabwera pansi pakutengeka kulikonse. Inu mumabwera mukukhulupirira kuti Mulungu ndi Mulungu. Ndipo inu muli mu nyumba ya chiweruzo cha Ambuye. Ndipo inu mumabwera kudzachondelera mulandu wanu. Mulungu akudalitseni inu mbale wanga, mlongo wanga. Ndikufuna ndigwire chanza chanu. Kudzanena kuti ine ndikuyamikira kukhudzidwa kwanu koona mtima. Dona wang'ono. Ine ndikukuyamikirani inu. Mulungu akudalitseni inu. Mulole iye akupatseni inu mzimu olimbika uwo. Akudalitseni inu mbale wanga. Mulungu akhale ndi inu. Kamodzinso kenako ife tikhala tikutseka. Izo zikhoza kutseka kwa nthawi yomaliza aponso mukuona. Ine sindikudziwa kuti ndiliti. Ine ndikuyembekeza izo sizitero. Izo zikhoza mukuona. Pulumutse.
Bwerani apa mulongo wanga, ine ndikufuna kuti ndigwirane nanu chanza. Dziko mwa inu, ine ndikuyamikira chikhulupiriro chimenecho. Imenecho ndi chikhulupiriro chenicheni. Bwerani apa mbale wanga, ine ndikufuna kuti ndigwirane nanu chanza. Apa pomwe, ine ndikuyamikira kuona mtima kwanu. Mulungu akudalitseni inu. Bwerani apa, Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikuyamikira kuona mtima kwanu kuti mudzaime ndi sandipitilire ine. Pulumuti Jiani Ikwati cha mwana wankhosa chafika Ngomkwatibu wake wazikonzekeretsa yekha Kulira mozichepetsa Mere mwuri Sande pidirire ine Kiani ine ndikungodalira mukundinereza kwanu Ndingafune fune nkope ya nu Chiza nzimu wanga uvula osweka Mene mau adula mwaiwo Ndikulumutse nine maji somo chanu Kulumutsi Kulumutsi Mundimbere nine Sandi piti lire ine Kumbukirani, nzimu oera ndumene unadula muntima mwanu Gomu abwera apa Tango gani zani zamalo amene iye wadula Ndipo muntu ameneyo Sadza zikaranso izo Iwonda wizonse aziza kumbukira zimenezo Ngati mitima yatu siti tsutsa ife Koma pamene iwe ubwera ndi china chake mawa Mulungu ndipo inu kuchita mbalala icho imeneyo simbeu ya Abrahamu Abrahamu anasunga lonjezo la Mulungu mu mtima mwake Mose labadira chimene chabwera kamena chapita ine ndikuyamikira onse awa amene ayima kuzungulira paguwa pemphero langa kwa inu ndiwo kuti Mulungu akupatseni inu chokhumba cha mtima wanu usiku uno ndipo akupangeni inu anthu oyera enieni ena anthu achichepere awa apa pali amwenye Achi Spanish, achi Mexican, onsa imirira, anthu amene adzinenena kuti ndi Akhristu, mwina mwake kwa zaka, koma aona kuti izo ndizoipa, iwo akufuna kuti akhale abwino. Odala ali iwo amene amva njala ndi ludzu la chilungamo, pakuti iwo adzakhutitsidwa. Atsutsika, akonzeka kuti azikonze izo ndi Mulungu, kudzera mu maguwa moto achiweruzo cha Mulungu. Ayenera kuti adzakomane nazo izo kwina kwake abwenzi, mwenera kuti mudzakomane nazo izo kwina kwake, kotero mukomane nazo izo kuno, musadikire mpaka mmawa, inu mukhoza kuphedwa usiku uno pa ngozi mukamapita kwanu. Posakhalitsa apa mu msonkhano, ine ndinapanga kuyitanira pa guwa. Ndipo ine ndinayitana kukhala ngati kunali ku Ohio. Ndipo usiku umenewo ine ndinachoka mchipindamo. Ndipo ndinali nditapita kwa pafupifupi maminiti 15. Ine ndinamumva wina akufuula kumbali ya nsewu. Ine ndinayima ndinapita kumeneko. Galimoto inali itachita ngozi. Inakagundana ndi inzake. Ndipo mkazi yemwe anakhala pamenepo wamanjenje kwambiri. Iye anachotsa mphete yake. Iye anali wamanjenje kwambiri. Iye anaphedwa. Ndipo iye anali akulankhulana ndi mwana wake wankazi ali pa nsewu, yemwe anali akuyendetsa. Iwo anali naye iye kumeneko akukonzekera kuti azipita kuchipatala. Ndipo onse a iwo bweza atabwera pa guwa. Ndipo mwana wankaziyo anati, amayi, mawu otsiriza amene iye ananena kwa ine galimoto isanamugunde. Ine ndalakwitsa usiku uno. Ine ndikudziwa ine ndatero. Ndipo apo moyo wake unayitanidwa. Oh inu mukuti. Zimenezo sizingandichitikire ine. Izo zikhoza. Izo zikhoza. Ndipo nanga bwanji ngati mzimu woyera sudzakutsutsaninso inu kukuwuzani inu kuti mukulakwitsa. Ndiye inu nkudzapita kumuyaya monga choncho.
ndipo inu mukudziwa ndi mzimu wa mtundu umeneyo inunso mungathe kuchita zimenezo. Bwana muyang'ane mbuyo kudusa moyo wanu, muone momwe inu mwakhalira moyo. Ndipo muyang'ane mbuyo apo ndipo muone ngati iwo wakhala uli moyo wokoma wodzichepetsa uwo wa Khristu kugwirizana ndi mawu ake onse. Ngati izo sizili choncho, ndiye bwerani mudzakonze. Pali bwanji bwanji mukutenga choloweza m'malo pamene mumlengalenga mwadzaza ndi madalitso enieni a Chipentekoste amene adzayeretse mtima wanu kutsuka moyo wanu? Kodi sikulondola uko? Ndi atumiki angati amene ali muno usiku uno? Ine ndikufuna ena a inu abale kuti mubwere pamwamba pano limodzi ndi ife. Nzabwino zimenezo mbale. Eya, bwerani kuno mutero inu miniti yokha abale. Izo nzona Yesu anati mawu ake, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya, sadzabwera ku chionongeko koma wadusa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Yohane woyera 6 anati, ndipo ine ndidzamudzusanso iye kachiwiri pa tsiku lotsiriza. Iukitsiro anthu, ife tiyenera kukhala nazo, ife tiyenera kuchita zimenezo. Izo ziyenera kuti zichitidwe basi. Kotero iko si kutengeka, kutengeka kumayenda ndi zimenezo. Zona izo nzona, koma chinthu chake ndi chakuti ndi mtima wodzipereka. Ungowatenga mawu a Mulungu ndi kuti, Mulungu ine ndinalakwitsa, ine ndikupepesa, ine ndinachita zimenezo. Inu mukudziwa mtima wanga, ine ndinalakwitsa pomwe pano pa mawu awa, ine ndikulapa zolakwitsa zanga. Ndipo kuyambira usiku uno mpakana, ine ndilumikizidwa ndi inu, ndine gawo la mkwatibwi. Ine sindidzachitanso izo kachiwiri, sindidzalola kuti kupsa mtima kwanga kudzabwerenso. Ine ndizichita ngati dono, ine ndizichita ngati njonda, ine ndizichita zinthu zimene Baibulo limanena kuti ndizichita. Ine ndikutengani inu pakali pano pa mawu anu. Mukatero ndiye kuti mukupita pena pake. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Alalika uthenga. Kodi izo ndi choonadi? Izo nzona. Tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mupemphero tsopano, basi m'modzi aliyense wa inu mwa njira yanuyanu. Kumbukirani pambali panu pomwe pali Khristu. Patsogolo pano apa pa guwa payima Khristu akupemphera. Mbuyo kwanu atumika uthenga akupemphera. Tsopano zimenezo zikukuyikani inu muchikhalidwe cha pemphero. Tsopano kuvomereza kwanu mu mitima yanu mwa njira yanu yomwe. Ambuye ndine olakwa, ine ndikupepesa Ambuye, ine ndimachita zinthu izi. Ine tsopano ndikulapa tchimo langa, ine ndikukhulupirira pa inu, ine ndikukulandirani inu tsopano, ine ndikufuna kuti ndikhale gawo la mkwatibwi. Mudzina la Yesu ine ndikupemphera. Tsopano mukusunge kulapa kwanu pa mtima panu tsopano. Tsopano ine ndikupemphererani inu Atate akumwamba, momwe izo zimandikwitsira ine nthawi zina pamene ine ndiyang'ana pa anthu amene amandikonda ine, ndikuona momwe inu mumawatengera mawu ndi kuwayika iwo kumeneko. Iwo amangodula mpaka mkati mwafupa. Komano inu mumabwera pomwepo ndi kudzatsimikizira izo kuti ndi choonadi. Icho ndi choonadi. Apa payima amuna ndi akazi, ngakhale madona achichepere, atsikana achichepere ayima apa ali ndi mitu yoweramitsidwa ndi misozi m'maso mwawo, ali pa mphambano kumene ya moyo. Ine ndikuganiza pamene iwo akanakatsirizira pansi uko mukudzipotokola gwedemula, gulu lodzazidwa ndi adyerekezi, lodzazidwa ndi ziwanda. Ndi awa apa ayima pano usiku uno ndi mitima yoweramitsidwa, akufuna china chake chimene iwo angathe kuyikapo manja awo ndi kuti, Ambuye Mulungu, nditsukeni ine ku zinthu zonse za mdziko. Apa pali amuna ausinkhu wapakati, amuna achichepere, akazi okalamba, akazi achichepere, onse ayima limodzi, iwo akuvomereza kuti pali cholakwika. Inu mwalankhula ndi mtima wawo, iwo sibweza atabwera apa. Izo zikusonyeza kuti iwo sakanayima nkomwe pa mipando yawo akanati asagamule kaye. Mzimu wa Mulungu unalipo wazungulira iwo, ndipo unati inu mukulakwitsa, ndipo moyo wawo waung'ono unati, Ambuye ndiye ine ndikufuna inu, ndipo mdyerekeza anati khalabata, koma mzimu wa Mulungu unati imirira, ndipo iwo ayenda mwakumvera ndipo ayimirira apa paguwa. Sopano monga ine ndawerengera mobwereza kwa inu mawanu, iye amene azadza kwa ine, ine mwanjira iliyonse sindidzamutaya. Ngakhale machimo anu atakhala ofira, iwo adzakhala oyera ngati chisanu, ofira ngati kapezi, adzayera ngati ubweya. Mubwere ndipo mudzagule kwa ine vinyo ndi mafuta. Chisomo changa ndi chokwanira. Iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo osatha, osadzabwera mu chiweruzo, koma wadusa kuchoka ku imfa wapita ku moyo. Tsopano kwati cha mwana wankhosa chabwera, wonkwatibwi wazikonzekeretsa yekha. Atate iwo ndi anu, iwo ndi ziko za mawu anu, iwo ali pano kuti adzachapidwe ndi madzi a mawu, chifukwa iwo ndi uthenga wa thunzi. Iwo sikunyengerera chilichonse, iwo ukudula kuti ukafike ku malo a chisodzera. Iwo ukutipula mizu, mizu ya mkwiyo, mizu ya kusayanjanitsika, mizu ya mdziko, kuitipula iyo Ambuye mwa mzimu woyera, kuitayira iyo kutali kwa anthu ameneyo. Ine ndikuwatengera iwo kwa inu siku uno, Yesu, ngati chuma chanu chomwe, ngati ngale mukorona wanu, ngati ziwalo za mkwatibu wanu. Ine ndikuitenga mioyo yawo. Ine ndikupemphera ndi mtima wanga onse, imodzi ndi atumiki awa, atumiki awa a Mulungu wa moyo. Ine ndikupemphera kuti inu muchotse kwa iwo Ambuye zinthu za mdziko, ndipo muwapatse iwo kulimbika kuti akathe kukayima pa nkhope ya Satana. Perekani za Ambuye, ife tikukhulupirira kuti inu muchita zimenezo. Inu munati, afunseni Atate chilichonse mu dzina langa, ine ndidzachichita icho. Sopano inu simunanene konse mwina mwake ine ndidzachita icho. Inu munati ine ndidzachichita icho, ndipo ine ndikukhulupirira kuti izo ndizoona. Sopano izo zinalembedwanso mumalemba, mu dzina langa iwo azizatulusa ziwanda. Ndi mdyerekezi yemwe angamutenge dona wang'ono kapena mkazi ndi kuphasula moyo wake. Ndi mdyerekezi yemwe angamutenge mwamuna ndi kuphasula moyo wake. Ndipo ine ndibwereza nkhani ya ing'ono iyi Ambuye mu pemphero langa, ndipo ine ndikupemphera kuti inu mundimvere ine, ndipo muyankhe pemphero langa kuti aliyense wa awa atengedwe usiku uno kukakhala ngale za ufumu. Iwo abwera, ndipo ine ndiyenera kudzayankha chifukwa cha mawu anga usiku uno. Ndipo apa iwo abwera kuti adzayime ndi ine ndi kudzatenga malo athu pa mbali ya Khristu. Tsopano Satana, iwe walephera, iwe unawabisa apang'ono mbuyo, koma iwe sunapambane nkhondoyo. Yesu anati, iye amene abwera kwa ine, ine mwanjira iliyonse ndidzamutaya. Satana, ine ndikunena ndi iwe kuti tsiku lina kunali mnyamata wachichepere yemwe anali kudyetsa nkhosa za Atate ake. Ndipo mkango unabwera ndidzagwira imodzi ya izo, unayitulutsa iyo, unayizunza iyo mwa nkhanza, ndipo unali woti ukukayilikhwira iyo. Koma mʼbusa wang'ono woona uyu, iye analibe zambiri koma legeni, ma iye anali ndi chikhulupiriro mwa Mulungu wa moyo. Iye anautsatira mkango umenewo, ndipo iye anawugwira iwo, ndipo iye anawupha iwo. Iwo unawukanso, ndipo iye anawugwira ndevu zake ndi kupha iwo. Iye anachotsa nkhosa mkamwa mwake, anakayibwezeretsa iyo ku nsipu kuti ikachiritsidwe. Iwe wazitenga nkhosa zofunikira izi za Mulungu, madona awa, iwe unawapangitsa iwo kuti azidula tsitsi lawo ndi kumazipentapenta ndi kumaoneka ngati zinthu zimene Baibulo limazitsutsa. Ndipo iwe umaganiza kuti iwe wapeza iwo, koma ine ndikubwera ndi legeni yophweka ya ing'ono iyi ya pemphero. Ine ndikuwabwezeretsa iwo usiku uno. Iwe sungathe kuwagwiranso iwo pano, iwe walephera nkhondoyi. Amuna ofunikawa amene ayima pano anangosa Mulungu amasule iwo ife tikukulamulira iwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu ine ndikuyika pakati pa zizolowezi ndikupsa mtima ndi makhalidwe oyipa ndi chilichonse chimene chingakhale ine ndikuyika magazi a Yesu Khristu mwachikhulupiriro pakati pa iwo ndi chinthu chimenecho kachiwiri iwe suwagwiranso iwo kenanso iwo ali mu msipu wa Atate iwowo ndi ana ake kutalikire kwa iwo mu dzina la Yesu Khristu ine ndikukulamulira iwe ndibeko mdyerekezi mu gehena amene angakukhudzeni inu ngati inu muti mukhulupirire zimenezi inu mwaphimbidwa ndi magazi inu mwazunguliridwa ndi pemphero atumiki authenga ndi atumiki aphangano pemphero mmodzi aliyense wa inu mwayima pano bwerani kuno mukudziwa kuti munali ndi zizolowezi zolakwitsa ndi zinthu zimene inu mumachita nazo manyazi ngati inu tsopano mukuziyika izo pa guwa la mkuwa la chiweruzo cha Mulungu ndipo mukuvomereza izo tsopano ngati chikhulupiriro chanu kuti Khristu akuchipereka icho kwa inu kodi inu mukuvomereza zimenezo mwachikhulupiriro mukweza dzanja lanu ndikuti ine tsopano ndikuvomereza izo izo zatha ndipo kuyambira lero mpakana ine sindidzachitanso izo kachiwiri inu munapulumutsidwa ndi magazi a Yesu Khristu amen amen matamando akhale kwa Mulungu kodali paliyense angafune kuti abwere azajowine kodalipo odwala aliyense chipinda chino akufuna kuti ayime kwa pemphero pa nthawi ino imirirani ine ndikufuna mmodzi aliyense wa inu pano ngati inu simuli ngati inu simuli membala wa mpingo wina wabwino wa Full Gospel mupite kwa umodzi umodzi uwu ngati inu mungathe ngati inu mumakhala pafupi ndi kuno mukumane nawo abusa ndipo mukabatizidwe ndiyeno ngati inu simunalandire mzimu woyera mupemphere Mulungu akupatseni mzimu woyera ndipo akudzazeni inu akupangeni inu chiwalo cha mkwatibwi tayang'anani kudutsa uko abale pa anthu odwala yerekezi sangathe kuwagwira anthu amenewo ino ndi nthawi yomasula haleluya kodi inu simukukhulupirira zimenezo ndiyeni ife ndiye tiweramitse mitu yathu kwa pemphero ndipo mmodzi aliyense wa inu anthu kunja uko amene mukudwala inu amene mwayimirira ikanani manja pa wina ndi mzake Yesu Khristu anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira gwiranani manja pa wina ndi mzake tsopano musati muzipempherere nokha inu mumupempherere munthu winayo yemwe inu mwamusanjika manja ndipo iwo akukupemphererani inu tiyeni ife tipemphere pamodzi tsopano ngati mpingo wa Chikhristu Ambuye Yesu ife tili othokoza chifukwa cha chigonjetso usiku uno yoyo ikubwera kwa inu tsopano mdyerekezi wazilongeza zina za nkhosa zanu ndi matenda ife tikubwera kudzazitenganso izo ndipo ngati mpingo wa Mulungu wa moyo ife tikumudzudzula mdyerekezi ndikuti amasule anthu odwalawa Satana ife tikukulamulira iwe mu dzina la Yesu Khristu kuti iwo akakhoze kuchiritsidwa Baibulo linati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachiritsidwa limenelo ndi lonjezo la Mulungu ndipo ife tikudziwa kuti izo ndi zoona iwo anachiritsidwa ndi mikungwirima ya Ambuye Yesu Khristu tsopano ngati inu mukukhulupirira zimenezo wezirani mwamba manja anu ndipo mumupatse iye matamando amen chabwino akusa zonse ndi zanu Mulungu akudalitseni inu mbale ndi chabwino kwambiri zakhala ndi inu siku Mulungu akhale ndi inu Mulungu akudalitseni inu abale pano